Blog Talk Radio.
Tuna bashuhuje nshuti muteza amatwi raditsa huka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 muri kumwanya cyangwa ndagizeye mu kiganiro igihe ni iki ni kiganiro ngaruka cy'umweru kibaburi wa gatanu kuri uyu munsi ariko bikaba biri ibintu binejeje kubana n'abanyamategeko ndi kumwe na Maître Valentin Akayezu ndi kumwe na Maître Ignace Rusagara ndetse na Dr Cyril Mutabazi nibo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi igihe ni iki Comrade Fimati na Mushobora na Ali Abdulkarimu bakaba rero batarubashe kubana natwe ariko tuzakomezanya mu kimwe gitaha ikazi banyarwanda banyarwanda kazi mwese mudukurikiye hirya no hino twizera yuko mumeze neza niyo ndamukanye wacu no kuri radiyo itahuka reka rero dutangire ikiganiro cyacu duha ikaze abo tugiye kubana muri kino kiganiro Maître Valentin Akayezu murakomeye ikazi kuri radiyo itahuka
Komera Serge ndagusuhuje nsuhuje Maître Ignace nsuhuje Dr Etienne Mutabazi hari hashize iminsi ntaboneka kuri uyu murongo wa radio itahuka ngira ngo Serge impamvu wari uzizi twari twarazivuganye ariko nkaba nongeye kwishimira guhura namwe ngo tuganire uyu mugoroba
urakoze cyane twizere nyine ko muri amahoro kandi abantu babakubaririza nubwo nyine tuba tutaganira kuri radio ariko mba nzi ko hari ibindi mukora hirya no hino si kuri radio gusa kandi ni ibintu by'agaciro Dr Sam Tabazi murakomeye aho muri Afurika y'Epfo ikaze kuri radio itahuka
muraho turabashuje namwe ndagusuhuza wese je wadutumiye muri iki kiganiro ndasuhuza Maître Valentin Akayezu na mugenzi wacu Maître Ignace Rusagara ariko dusuhuze n'abakunzi ba radio itahuka abatwumva ubu ngubu ndetse n'abazatwumva kino kiganiro kirangiye murakoze
urakoze cyane nawe Dr Sam Tabazi kuba mutumaniye umwanya kugira ngo muganize abanyarwanda kuri uyu munsi Maître Ignace Rusagara ikaze muri radio itahuka kandi ngushimire nawe kubashe kubona umwanya kugira ngo witabire kino kiganiro mukamwasuhuza abateze amatwi kuri uyu mugoroba
ndagushimiye cyane Comrade Serge ko unyakiriye muri studio za radio itahuka mbere na mbere wenda kuri uyu mugoroba reka manze mvuge ko ntewe ishema no kuba ndi kuri radio itahuka iradiyo abanyarwanda bakunda kumva nkaba ntashidikanya rero ko ibo turi kumwe nabo tuganira nabo ndagira nanone nkubwire ko nshimishijwe no kuba ndi kumwe n'abatumirwa bawe abatumirwa turi kumwe nabo uyu munsi n'abatumirwa bafite kuri njye bafite icyo bavuze mpora mbivuga kandi ubwo sinzanareka kubivuga kuko niko bimeze Dr Etienne Mutabazi ni umuyobozi wanjye mu ihuriro nyarwanda umwarimu Valentin Akayezu nawe n'umwarimu wanjye ni umuntu ukomeye mu buzima igihe cyose rero aho nahurira n'abahariho hose mbere na mbere ni ukubanza mu by'ukuri kubasuhuza mu cyubahiro njyewe numva mbagomba ndatekereza rero ko kuri uyu mugoroba tubugirana ikiganiro cyiza ndi muri bamwe bari bamaze iminsi bataboneka kuri radiyo itahuka ku mpamvu zi n'abagenzi bacu bamwe bazi ariko nanone wenda nagira ngo mbonereho n'umwanya wo kuvuga ko ahubwo noneho numva ngiye kuboneka kuri radiyo itahuka birenze uko nari nsanzwe mpaboneka mu bihe byashize so Kigali nabo turabatahije rero ubwo nibashyireho iradiyo tuganire nabo baduhe n'ibitekerezo aho ngaho hasi muri iyo tugo murakoze
urakoze cyane Maître Rusagara reka rero tubashime mwese namwe mudukurikiye twizera yuko iki kiganiro kiza kubagirira akamaro nk'uko umuvandimwe abivuze insanganyamatsiko yacu uyu mugoroba rero turifuza kugaruka dusubiza amaso inyuma kuri politiki nyarwanda ariko politiki tuza kureba mu ndorerwamo ya diplomasi cyangwa politiki mpuzamahanga ndagira ngo ku by'umwihariko nshimire mugenzi wacu Maître Valentin ku butumwa agihuza ku rubuga rwe rwa Facebook abenshi usanga bagiyeyo bagatangaho ibitekerezo tukaza kubakira rero wenda ku nkuru nk'izo aba yanditse kuri ku mbuga nkoranyambaga hari ikibazo kirimo kugaruka abantu bavuga bati ese koko mwamusobanukiwe na politiki mpuzamahanga ku buryo igenda ihinduka niba politiki mpuzamahanga ihinduka twebwe nk'abanyarwanda ntabwo dukwiye gukora adjustment natwe kugira ngo tudasigare inyuma muri iyo politiki mpuzamahanga ni ingingo nini isaba ubusesenguzi bwinshi no kugira ngo turebe yuko tuyumva kimwe cyangwa yadufasha muri politiki dukora ariko niba tuvuga ngo politike mpuzamahanga ifite ukuntu igenda ihinduka, iyo ihindutse twebwe turi muri opozisiyo nyarwanda tugendana n'iyo mpinduka iyo politike mpuzamahanga. Maitre Valentin Akayezu, ntizimye amagambo agira ngo utwinjize ku nsanganyamatsiko, uko ubona politike mpuzamahanga ihagaze magingo aya n'uko irimo kugenda ihinduka, none twinjire ku kibazo twibaza niba koko natwe turi muri opozisiyo tubasha kwiyajastinga kuri iyo mpinduka ya politike mpuzamahanga, ariko bigana ku gihugu cy'u Rwanda n'uko amahanga afata u Rwanda magingo aya, cyangwa imiryango mpuzamahanga ifata u Rwanda magingo aya, n'uburyo opozisiyo nyarwanda yakwipozisiyona igendana n'iyo mpinduka y'iyo politike mpuzamahanga mu ndorerwamo ubona ko igenda ihinduka. Ijambo ryanyu Maitre Valentin Akayezu.
Urakoze Serge. Ngira ngo wenda umpereyeho kubera yuko nyine hari ibitekerezo wabonye mperuka kwandika, ariko nibwiraga ko wenda ari mu rwego rw'ubumenyi no kubisobanukirwa neza. Dr. Mutabazi niwe waba andusha inararibonye kuri icyo kibazo, ko ari we yari ubushakashatsi yakoze nyine nk'umuntu donko mu akademisiye n'inararibonye n'imyaka uko yagiye abona ibintu bihinduka, ibyo byose abindushaho ubumenyi. Kuba rero umpaye ijambo, reka wenda mfatire ku byo nanditse, ndahera ku byo nanditse mu minsi itambutse. Ikibazo gikomeye nibazaga ko ari ukureba ese kwibaza ese opposition nyarwanda yakwifata ite, yahagarara ite muri iki gihe tubona ari imihindagurikire ikomeye mu miyoborere ya politiki mpuzamahanga. Imibanire y'ibihugu uyu munsi uko ihagaze, tukareba no mu gihe gitambutse, tubona yuko hari ibintu byinshi cyane birimo bihindagurika. Nge ndahera wenda nko mu mwaka w'1990 tumaze kubona ihirima ry'urukuta rw'Iberlin, bya bindi twita intambara y'ubutita irangiye, la guerre froide irangiye, isi yahise yinjira mu murongo mushyashya w'imiyoborere. Uko twari tumenyereye, wenda twegewe nari muto y'icyo gihe, ariko abari bakuru barabizi, ariko natwe turabisoma mu zindi nyandiko zitandukanye, uko ibintu byari bimeze icyo gihe, isi yari iyoborewe mu mpande ebyiri, hariho uruhande rukomeye cyane rw'abakomuniste ruhagarariwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, hakabaho n'igihande cy'uburengerazuba. Aho rero urukuta rw'Iberlin rugwiriye n'icyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti gihirimye, isi isa nk'iyagiye mu murongo w'imitekerereze imwe irangajwe imbere n'ibihugu by'uburengerazuba, le monde occidental cyangwa western world nk'uko babivuga. Noneho muri iyo mikorere yabo cyangwa se iyo miyoborere yabo y'isi yatumye bashobora no gucengeza amatwara yabo, imyumvire yabo mu buryo isi igomba kuyoborwa, ibitekerezo byo bita demokrasi, uburenganzira bwa muntu n'ibindi byose bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Ibyo byateye imbere cyane muri iyo myaka. Nibwo mu bihugu bya Afrika habaye icyo bita umuyaga wa demokrasi, ariko uwo muyaga wa demokrasi ukaba wari ubanjirijwe cyane cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa n'icyo bita inama yabereye i La Bole, la conférence de La Bole, yayobowe na perezida w'Ubufaransa w'icyo gihe François Mitterrand, asaba abayobozi benshi b'ibihugu bya Afrika gufungura amarembo bakemera ko habaho politiki ihuriweho n'amashyaka menshi multipartisme. Donc icyo uwo ni wo musaruro wavuye mu biganiro muri conférence y'Irabor, birumvikana ko bitari ibiganiro ngo humvikanwe ahubwo u Fransa n'igihugu cyari gifite imbaraga cyakoresheje igitutu cyabwo n'imbaraga n'igitinyiro cyabwo bihatira ibihugu byinshi bya Afrika gufungura amarembo bikagura amarembo ya demokrasi hakaba impinduka mu miyobore harimo abasesenguzi bamwe bavuga cyangwa se bagenda bagaragaza bakavuga bati ni ukubera iki gihugu cy'u Fransa cyaba cyabitewe n'iki kubundi cyari gifite ubufatanye bukomeye n'abaperezida bakomeye muri Afrika twavuga bari abamobutu Sese Seko wayoboraga Zaire twavuga abanyasimbe ya Dema muri za Togo ba Ali Bongo muri Gabo ba Matekere ku muri za Bene muri Cote d'Ivoire ba Ofet Bwanyi none bariya bari abariye bakomeye ukareba ba Abdou Diouf muri za Senegal bari abantu bakomeye cyane kandi basa nk'abahagarariye inyungu z'igihugu cy'u Fransa muri Afrika noneho umuntu akaba yakwibaza ni ukubera u Fransa bwaba bwarabitewe n'iki ni iyihe mpamvu yaba yarabateye gutekereza ko hakwiye kubaho impinduka cyangwa se imiyoborere mishyashya mu buryo bwo gutwara cyangwa se gutegeka ibihugu bya Afurika rero abasesenguzi bamwe bakavuga yuko byatewe n'uko abaperezida benshi bari bamaze gutinda ku butegetsi bari bamaze kumara imyaka myinshi ku butegetsi bari bamaze kwiyumvamo ko nabo bashobora noneho kugira ijambo ringana n'iryabashebuje tuvuge nka perezida Mobutu cyangwa se ba perezida Yadema cyangwa bariya bo muri za Guinee Conakry bari bamaze imyaka myinshi bumvaga ko iyo bahuye na perezida François Mitterrand baganira en tant que collègue kandi abazungu urabizi bo mu mibanire yabo n'abanyafurika nuko harimo nabo bahamagaraga ngo mon fils ugasanga wenda nka perezida w'u Fransa huye na perezida w'umunyafurika aramuhamagara ngo mon fils mon cher fils donc icyo kintu cya paternalisme mu myumvire y'abategetsi b'i Burayi mu buryo babonaga abanyafurika abaperezida benshi bari bamaze imyaka myinshi mu butegetsi bari bageze aho basa nk'abatakihanganira bumva ko batakibasha no guhabwa amabwiriza n'ibyo bihugu by'ibihangange noneho harimo n'abandi baza harimo n'izindi nyandiko ziza zikavuga ko buriya ikibazo cyo muri Afurika y'Epfo nacyo cyatumye ibihugu bikomeye ku isi byumva yuko bikwiye gutangira gutekereza uburyo muri Afurika hazaho za guverinoma nshyashya hazamo amaraso mashyashya kuko muri Afurika y'Epfo apartheid regime ya apartheid kugira ngo irwanwe ibihugu bikomeye ibihugu byinshi bya Afurika byabigizemo uruhare rukomeye cyane kandi mwibuke yuko regime d'apartheid yo muri Afurika du Sud yari regime cyane cyane abazungu bashyigikiye ibihugu byinshi byari bishyigikiye ari Ubwongereza ari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemwe nabo bafaransa ibihugu byinshi byakuraga inyungu cyane muri iriya regime ya apartheid noneho muzi yuko abantu bashyigikiye urugamba rwa ANC cyane muri Afurika ni ibihugu bya Afurika bari abamobutu babigizemo uruhare rukomeye n'abandi bose hari inyandiko zibisobanura mu buryo bumwe shobora kwibeshya bitari byo cyangwa se akaba bibona ukundi wenda na ba Dr. Mutabazi baza kumfasha aho ngaho rero icyo kintu cyo kubona yuko ijwi rya Afurika ryari ritangiye gusa nk'iryishyira hamwe mu buryo bubangamira inyungu z'ibi bihugu bikomeye nibwo batangiye gutekereza ko akwiye kuza amaraso mashyashya noneho muri uko kuza kw'amaraso mashyashya ntabwo bigeze navuga ko bazanye strategi nshyashya itari iyo guhindura ibintu bakoresheje imbaraga bazanye bya bindi byari bimenyerewe muri za Afurika amaku d'etat za rebellion noneho baravuga batereka tubinyuze muri multipartisme hazemo abantu bashyashya tubashyigikire tubankadre hazemo abandi bantu bashyashya babandi bari bamaze imyaka nyinshi bajye ku ruhande donc lo langage ya droit de l'homme langage ya demokarasi
injira muri Afrika mu myaka yo muri za 90 ari nka moyen strategique y'ibihugu bikomeye y'ibihugu byo mu burengerazuba byashakaga ko habaho imihindukire y'imiyoborere ya Afrika ariko baravuga bati noneho reka tubikishe mu buryo butari bumena amaraso bitari buze bidace mu ntambara bidace mu makudeta bidace noneho byitwe ko ari abaturage bari kongera noneho kwigarura kwigarurira ubwigenge bw'ibihugu byabo suverenite yabo noneho bakishyiraho n'ababayobora bakagena bagahitamo ababayoborera ibihugu donc nuko nguko umuyaga cyangwa se umwuka wa demokrasi umwuka wa w'uburenganzira bwa muntu n'ibindi nuko nguko winjiye muri Afrika noneho winje uzusanga harimo abantu benshi banyotewe koko no kubona amaraso mashyashya mu miyoborere y'ibihugu byabo abantu barabyakira abaza conference souveraine zikomeye muri Congo zarabaye no mu bindi bihugu bitandukanye donc impinduka zirakomera abantu bibuka discours president Mobutu yavuze yemera multipartisme yaranarize imbere ya Pariroma ya amarira ramanuka ari kuvuga iryo jambo ko ari kwemera yuko muri Congo muri Zaire icyo gihe habaho politiki y'amashyaka menshi no ibintu rero urumva uburyo abazungu babizanye baza bashyigikira amashyaka bayatera inkunga ibintu bigenda gutyo uko imyaka rero yagiye isimburana kugira ngo ntatindame n'abandi jambo turaza twinjire muri iriya myaka dushatse twanahera mu Rwanda muri krize yo mu Rwanda mu bintu muri 1994 no kujyana hirya no kujyana mu myaka y'inyuma twatangiye ko ni ibintu bigenda bihinduka mu bihugu bitandukanye noneho ba bazungu bya bihugu by'ibihangange byakoreshaga ya strategie yo kuza byitwikiriye mu muyaga wa demokrasi bongera noneho kongera gushinga de regime z'imbaraga cyane muri Afrika bongera kuzishyigikira no kuzikoresha mu nyungu zabo nk'uko muri Uganda ba Perezida Museveni nuko nguko baje tuzi reba imyaka amazeho aracyari NRD systeme d'Oroxida reba mu Rwanda ba Kagame uko bimeze reba muri Ethiopia nubwo abanyetiopia baje kwipakurura regime ya TPLF ariko birazwi ko TPLF muri Ethiopia aba ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba byayitangagaho byayifataga nk'intangarugero mu miyoborere ya Afrika muribuka ijambo rya Clinton ibyo yitaga la nouvelle génération des dirigeants africains yatangaga urugero rw'ibihugu bine yavugaga Uganda akavuga u Rwanda akavuga Ethiopia akavuga Eritrea icyo gihe Eritrea na Ethiopia byari bitarashwana donc kandi izo regime zaje ari regime ziza zitsimbakaza hakoreshejwe imbaraga ntago zitsimbakaje hakoreshejwe ubushake bw'abaturage ariko ntibyabujije ibyo bihugu by'ibihangange gukomeza kuzitangaho intangarugero ibyo bintu rero byarakomeje no mu bindi bihugu mu myaka yakurikiye muri za 2000 sinibuka imyaka twabonye ukuntu ibintu byagenze mu Misiri uribuka muri Egypte haba amatora Hosni Mubarak bamukuraho agasimburwa na wa muntu wo muri Brotherhood yitwa nde nibagiwe izina rye umwe wamaze
turamureba ndamwibuka ariko izina ntabwo ririmo kuza ariko ukiraho wenda niho nagira ngo
yitwa Mohamed Morsi niba nibuka yategetse amezi 9 ariko ntuza akurwa hafi amezi 9 ndumva atarayarengeje hari baza kumukorera kudeta kandi ibihugu byo mu burengerazuba bibigizemo uruhare rukomeye cyane urabona kumva icyo gero regime sisi muri Ethiopia plutôt muri Egypte ukuntu bimeze kandi ntuza ro regime sisi ni brita sta regime britar ariko nibibuza ibihugu by'uburengerazuba kuyirariyaho donc icyo nshaka kuvuga nuko lo système abazungu mu myaka 90 bahinduriyemo ubutegetsi barongeye nanone bararanverisa bagarura regime bifuza barongera barazitsimbakaza baziha imbaraga barazikoresha muri Côte d'Ivoire nibyo tubona uyu munsi uriya Laurent Gbagbo Alassane Ouattara arasano atara stand dictator nk'abandi bose inepa democrate ariko bamushyizeho bamwita indemocrate ko ari umuntu wayoboye wabaye directeur general wa ajoué wa FMI afite ayo ma principe y'imiyoborere myiza nibi iyo myumvire myiza ariko uburyo Cote d'Ivoire iyoborewemo ni uburyo bw'igitugu ariko ntago bibujije yuko ibihugu bikomeye bikomeza kumwirariyaho bigakomeza no gucinyiza ntuza l'opposition muri Cote d'Ivoire turabibona buriya nka ntuza harimo abantu abasesenguzi bamwe bafashe iyi notion ya bonne gouvernance notion ya bonne gouvernance uburyo abahanga n'izindi institut de recherche zisobanura noneho bakora comparaison n'uburyo nuza banque mondiale iyisobanura iyo ufashe ibigo by'ubushakashatsi uburyo bisobanura nuza iyi notion ya bonne gouvernance y'imiyoborere myiza berekana ko bonne gouvernance idashobora kubaho mu gihe atariho participation démocratique mu gihugu donc iyo niyo base kugira ngo icyo twita imiyoborere myiza kibashe gushoboka ariko iyo ugiye muri nuza muri notion ya banque mondiale muri definition ya banque mondiale kuri nuza kuri concept ya bonne gouvernance biratandukanye banque mondiale yo ntago yitsita kuri participation démocratique ahubwo yitsita ku byo bita ngo l'effectivité du gouvernement donc un gouvernement ifite control sur le pouvoir ifite un control y'igihugu ishobora kukimonitoringa gukurikirana inzego ikareba uko zikora donc icyo kintu cya effectivité na efficacité du système de gouvernement nicyo banque mondiale yitsitsaho bikaba ariyo mpamvu bitanayibuza no gukorana n'abanyagitugu mu gihe icyo ari cyo cyose abo banyagitugu bagaragara ko bashobora kuba bagenzura igihugu neza igihugu kikaba kitarimo intambara institution zikaba zigaragara nk'izikora kabone n'ubwo nta bwa bwisanzure bw'abaturage bwaba budahari uko niko banque mondiale yo idefinisa bonne gouvernance bitandukanye n'ibigo by'ubushakashatsi byo bivuga biti bonne gouvernance ntishoboka mu gihe hatariho participation démocratique nguko rero uko ibintu birimo kugenda kugeza ubu ibihugu bikomeye byari bikigerageza gushyigikira les efforts z'abaturage bigashyigikira za société civile bigashyigikira amashyaka ya politique hamwe n'amwe bakayatera inkunga mu rugamba rwo gushaka impinduka mu bihugu ariko noneho aho ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bitangiye kwinjira cyane cyane muri Afurika noneho bikaza bizanye imfashanyo no gufasha ibihugu bya Afurika bitashyiraho recondition sans condition kuko barakubwira Ubushinwa n'Uburusiya bwinjira muri Afurika bo bavuga bati turakorana na guverinoma dufite rero ratio d'égalité donc on entretient nos relations égard à égard. Turabantu bareshya mu bwubahane respect mutuel nta condition. Noneho abategetsi b'Afrika bakavuga bati voilà, dore abantu twubaha, abantu dushobora kumvikana n'abangaba kuko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bwo biraza bikavuga biti hari les conditions. Izi bonne gouvernance, démocratie, état de droit, ibiki n'ibiki, itangazamakuru ryigenga n'iki. Noneho aho bigaragariye ko ibi bihugu rero bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi bitangiye kujya ku gitutu cy'imibanire ya Afurika n'Uburusiya n'Ubushinwa niho batangiye guhindura ibintu ejo bundi mu nyandiko yanjye narabigaragaje mu nama yabereye hano hirya i Buruseli mu kwa 12 ku itariki 14 na 15 igahuza African Union na Union Européenne kuri agenda bakuyeho ibibazo birebana n'imiyoborere birebana na demokarasi birebana n'uburenganzira bwa muntu kuko bavugaga ngo ibyo ngo soso desije deranja bidashobora kuza mu biganiro donc biga uburyo bashobora gufatanya na Afurika muri teme bavuze ni ibigendanye na industrialisation ni ibigendanye n'ubucuruzi ni ibigendanye na klima l'environnement ibyo ngibyo nibyo byari kuri agenda noneho bya bindi byari bisanzwe bigaragaramo by'imiyoborere myiza bya demokrasi byo by'uburenganzira bw'abantu ibyo ngibyo babikuraho babyita ko ari décision dérangeant ariko impamvu ni iyihe nuko ibi bihugu byamaze kujya deja ku gitutu biterwa n'Ubushinwa n'Uburusiya mu mibanire yabwo na Afurika noneho baravuga bati reka natwe duhindura ibintu muri make niyo shusho mbonamo noneho nkavuga nti il faut que les acteurs de l'opposition politique nabo batangira guhindura uburyo bakareba uburyo bakwisitiwa muri izi négociations de la diplomatie internationale.
Urakoze cyane Maître Valentin Akayezu uko bisobanuye nini ibintu birebire kandi binini nizera yuko ntabwo ari ikiganiro kimwe bizaganirwamo bizaganirwa no mu bindi biganiro nanahamagarira abandi bantu badukurikiye nabo kudiskita ku masije nk'aya ngaya ntibyitwa gusa ko ari ikiganiro cya radiyo itahuka ahubwo tugafungura imiryango ku bandi bakora ibiganiro bagatekereza kuri sije nk'izi kugira ngo bafashe audience z'abadukurikira z'abanyarwanda bifuza impinduka Dr. Etienne Mutabazi wakurikiye Maître Valentin Akayezu uko nyine asobanuye ikibazo kibona ni ikibazo kigari cyane kandi gisaba nyine n'ubushakashatsi kugira ngo turebe iyo mihindagurikire ya politiki uko ihagaze magingo aya aho isi yari iri muri iyo myaka ya za 1980 naho tugeze magingo aya nzi neza yuko nk'umwirongerwanda mukurikira mugerageza kugenda n'igihe cy'aho tugeze kugira ngo tutazasigara inyuma kandi turi muri mu bantu bashaka impinduka nk'uko abanyarwanda babyifuza ariko ndagira ngo natwe twibande nko muri Afurika yo hagati cyangwa Afurika santrali yakomoje uko ubutegetsi buhagaze magingo aya uzumva umuntu nka Kagame avuga ati ntitwifuza amabwiriza duhabwa n'abanyaburaya ntitwifuza amabwiriza duhabwa n'abazungu turashaka kuba abaparteneri babo bazungu turashaka kuba abafatanyabikorwa babo bazungu abisobanuye neza uko tujya tubyumva tukabona imikoranire y'ubutegetsi bw'igitugu mu gihugu cy'u Rwanda buhonyora uburenganzira bwa muntu bwica abaturage nk'uko mugenzi wanjye Maître Valentin abisobanuye neza abo bazungu bafata iya mbere gukorana n'uwo muntu mu gihe twe tuvuga tuti abangamiye uburenganzira bwa muntu abangamiye demokarasi abangamiye ibintu byose turondora ariko bakanga bagakorana n'uwo muntu waba wemeranya na Maître Valentin uko avuga ati iyo politiki mu myaka za 1980 mu 2000 yagiye yongera guhinduka bubaka igitugu ni nayo mpamvu tubona yuko opposition ikwiye kwa justinga uko ibintu bigenda bihinduka buhoro buhoro igendana n'umurongo bigezemo nagira ngo mbanze ndabireba twemeranya nawe cyangwa nawe uko bidusobanuriye ijambo ryanyu
murakoze cyane reka mbanze nashimira Maître Valentin Akayezu kubera iyo shusho ngari amaze kudusangiza babyitangira ngo ni globalization globalization nicyo kintu kigezweho muri iki gihe aho mbere yo kuba wakora ikintu icyari cyo cyose ureba n'abandi inyungu bagifitemo noneho ukareba niba wakigereza aha rero koko ibyo avuga nibyo isi yarahindutse mpereye aho yatangiriye ati mbere hariho ibice bibiri bigenga ibintu byose igice cy'abakomuniste n'igice cy'abakapitaliste nuvuga ko n'abantu bajyaga guhangana n'ubutegetsi cyangwa kugushaka kubuhindura bakoresheje nk'icyo nakwita revolusiyo bifashishaga ibyo bihugu ni aribyo twabonye mu bihugu byinshi bya Afurika nko muri Angola za Mozambique za Zimbabwe za Zambia n'ahandi barebaga ibihugu bajya inyuma yabyo bikabafasha kugira ngo bashobore guteza imbere izo politiki n'imibonere y'ibintu ariko buriya hari ikintu gihoraho kuko Maître Valentin yavuze ati hari ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byazaga bivuga bati nta demokarasi iriho ntimwubahize uburenganzira bw'umuntu ariko iyo yari imvugo ariko mu ngiro hakoreraga iki cyane cyane kubera yuko yanakoze yatanze urugero rwo kuri apartheid muri Afurika y'Epfo hari igihe apartheid bigeze ku regime bigeze kwifatira ibihano kandi byafashwe n'umuryango w'abibumbye. Iyo bafashe ibihano rero ibihugu byose biba bigomba kubikurikiza, ariko kubera inyungu ndayamubwe yuko biriya bihugu bitanu hano imbere yanjye mafite igitabo n'igishyashya cyane ndakikwereka, urakireba cyanditseho ngo apartheid guns and money.
Ntabwo tukibonye, twereke niba ntabwo nkibonye.
Urareba neza noneho? Bo noneho reka ndambure nkwereke, urabona ariya mabara?
Yes, mpapu zose ndazibona.
Hari ureba ahari ari ubururu, Ubwongereza, Ubufaransa, zari Repubulika Zunze Ubumwe za Soviyete, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho aho ureba nk'umuhondo ni ibihugu, urabona n'ibyo muri Afurika niba ureba neza, byafashaga apartheid kandi bizi neza ko yafatiwe ibihano. Uzasangamo muri Afurika uzasangamo nka Zaire ya Mobutu, uzasangamo Congo Brazzaville, uzasangamo Gabon, uzasangamo Guinea Equatorial, Togo, Liberia, Cote d'Ivoire, Mozambique, uzasangamo Kenya, usangamo Chad, Egypte na Maroko. Ibi bihugu nibyo muri Afurika, no muri Aziya birahari na Canada, kandi babaga bayifatiye ibihano. Ni ukubera ikirere ari byo we na Maitre Valance yavuze biriho muri iki gihe, ni uko bakoreshaga inzego z'iperereza, abantu bagahana amakuru agamije kubangamira ibihano, bakavuga mu magambo bati hariho ibihano, ariko mu ngiro bagahana amakuru, bagakoresha bagurishaga imbunda, kuko n'ubu biriho. Iyo ubona intambara ahantu hamwe na hamwe ubanza ibibazo, ese muri iki gihugu bacura imbunda zihagera gute? Ko batazicura, uzibaha se afite izihe nyungu? Yazibaha mu buryo navuga buziguye cyangwa butaziguye, ariko abafite inyungu. Bakoreshaga ibintu bita gucuruza za peteroli, oil, buryo intambara nyinshi niho zishingiye. Iraq bayishenye kubera yuko bashakaga amavuta muri Iraq na gaz, ndetse n'ubundi bucuruzi busanzwe n'amafaranga. Ibyo byose birajyana. Opposition, ndumva ari opposition nyarwanda ushaka kuvuga uti yabyifatamo gute? Icya mbere ni ukubimenya, ukamenya ko biriho. Ariko se mbere yuko dusohoka tukajya hanze tukavuga ko turi muri opozisiyo, ibi dufata umwanya wo kubimenya ngo turebe uko bikora, tunarebe n'ibigomba kuduhangayikisha cyane. Kubera yuko opozisiyo nabonye muri rusange, ntavuze ku ihuriro nyarwanda kuko ni ibyo wavuze, ubona ifite ibintu byinshi bihangayikishije, akaba ari nabyo ishyiraho umwanya munini cyane aho kuwushyira mu gifite ubushobozi. Bivuze iki? Uzasanga abantu barimo, kubera wenda uburyo twabayeho ya mateka mabi, umuntu akumva yatera imbere yajya kuri uyu murongo Maitre Valance arimo kuduha, ari uko hakemutse ikibazo wenda cyabaye muri za 59, muri za 60, muri za 70, ari uko nawe yagiye kumva y'umuntu akarira, cyangwa ari uko hagize umuntu umubwira gusa ikintu kimugwa ku mutima, ariko ntagende kuntuza kuri iyo speed ni uko umuvuduko bandi bariho. Nibyo Maitre Valance arimo kuvuga. Leta rero zo icyo zikora, bagendera ku kintu bita statehood. Ni ukuvuga ngo turi igihugu turigenga dushobora gukora ibyo dushaka turi igihugu turigenga dushobora gukora ariko wabijyamo ugasanga ahubwo n'abantu baziranye bakomeye bakorana bakora uko bashaka opozo rero yo mu Rwanda nyigarutseho cyangwa nayo reka tuvuge duhagaze gute hari abafite gahunda wenda zaba zifite aho zihuriye n'ibi Maitre Valentin yadusangije ariko hari n'abagombye gucisha make bakavuga ati nta na gahunda dufite bati nta gahunda dufite ahangaha ntanga kuvuga ngo kanaka kuko turi benshi kuri urwo rubuga kandi sinifuza ko nyuma y'iki kiganiro abantu bazavuga ati mwahuriye mu kiganiro mugira ngo mujomba abandi kwasi ariko rero buri wese yagombye kwicara akavuga ati ibimpangayikishije n'ibyo akabishyira ku murongo ariko yarangiza ati muri ibi bimpangayikishije ibyo mfite ubushobozi n'ibyo noneho wamara gukora uwo mwitozo ugakora n'undi mwitozo uvuga ngo ibyo nakora byose ibyo navuga byose hari abandi bashobora kubitera inkunga ariko hari n'ababibangamije icyo gihe ni ikintu ngira ngo icyongereza bita ngo stakeholders analysis buriya nibyo Maitre Valentin yavuze hari abantu benshi baba bafite inyungu mu byo ukora noneho icyo gihe barabishyigikira ariko hari abafite inyungu mu byo ukora ariko ntibabishyigikire hari n'abafite badafite inyungu mu byo ukora ariko bakaba babishyigikira cyangwa se bakanabirwanya uwo niwo mwitozo twagomba gukora opozisiyo yaba yo kureba ibintu ibibazo biriho bibahangayikishije muri ibyo rero bakavuga ati ariko ibi byo tubifiteho ubushobozi ibi twagira icyo tubikora aho niho za leta ziziramo hari igihe uzahangana na leta kandi wenda nta n'ubushobozi ufite ibintu wagombaga ufite ubushobozi ugomba gukora ntubikore uzasanga nka opozisiyo ntavuze wenda n'ihuriro ririmo wakumva perezida wo mu Faransa yatowe reka tumwandikire tumushinje nicyo cyihutirwa ese ni ukukeka ko iyo barwa zayijyana muri asambure nasiyonari cyangwa se mu nzego ze z'umutekano cyangwa se azabuza abantu bagombaga gutwara intwaro muri Mali kutazitwara kubera ko bamwandikiye bamushimiye urwo ni urugero ntanze rushobora kuba atari rwiza ariko ni ukukwereka ngo hari igihe dushyira imbaraga nyinshi mu bintu bitari ngombwa kandi bitoya dushoboye ntacyo turimo kubikoraho bo hariya rero ibintu Maitre Valentin avuga ndangiza kuri iyi ngingo ni uko icyangombwa ni ukumenya ko biriho kutabimenya ntibibuza ko biriho igihe rero uri muri iyi politiki yacu ukabyirengagiza yewe byo bikugiraho ingaruka kandi zikomeye zimwe muri zo ni uko ntutera imbere ni ngombwa rero kujyana n'uwo muvuduko ariko buri gihe ukajya uvuga uti nabishobora ibi birampangayikishije nabanza iki ngakurikizaho iki buhoro buhoro atari ukugenda ngo usakume byose kuko globalizasiyo ntabwo ari ikintu cyoroshye ndibaza ko no mu kubisobanura iyo tutagira Maitre Valentin ntukeke ko byari kutworohera wenda kuri icyo kibazo nabangarukiye aho ngaho tugakomeza murakoze
urakoze cyane Dr. Mutabazi nkunze yuko unabisobanuye uti tugomba kureba ibyo dushoboye tukaba ibyo dukora ibyo tudashoboye ntituvuge yuko tubyirengagiza kandi nshimye yuko uvuze uti kubikurikirana no kumenya ko bihari nicyo cy'ingenzi burya muri politiki aho hantu rero unavuze niho hantu akomeye burya nibuka tujya mu ishuri tukiga umwarimu akaduha matiyeri tukiga ariko umunsi w'ikizamini iyo kije ngo tumenye niba koko twarize ku buryo buhagije iki ni ikizamini navuga opositivite yo kumenya uko politiki mpuzamahanga igenda ihindagurika kugira ngo imenye neza ibirimo kuba magingo kuko uzasanga uyu munsi abantu baravuga bati abanyarwanda twaragambanye ni urugero rwiza ngira ngo ngaho wenda turebe niba runafatika iyo bavuga ngo abanyarwanda twaragambaniwe ariko iyo bavuga abanyarwanda twaragambaniwe wibaza ninde wagambaniye abandi uyu muzasanga hari radio runaka ivuga iti abanyarwanda baragambaniwe ndetse ni igihugu cy'imisozi kigambanirwa n'ibibaya n'abaturage nizo mpinduka Valentin yagiye avuga z'ibyo bihugu bishaka impinduka bigatuma hazaho ubutegetsi bw'igitugu hari ibibazo byinshi umuntu yibaza ariko mu gufata kongozi ukavuga uti niye mpamvu ituma abantu bavuga bati impinduka irakire muri kiriya gihugu runaka ariko ntikere mu kindi gihugu runaka niye mpamvu ibihugu bigira inyungu yo kuvuga ngo dukureho ubutegetsi bwo mu Burundi dukureho ubutegetsi bwo muri Congo ariko ubwo mu Rwanda tubwihorere izo nyungu zose kuba muzitekereza mukazireba zituma mwipozisiyona nka opposition noneho mukamenya aho mufite imbaraga naho mufite imbaraga nkeya ndagira ngo abantu bagire numbe uhashimangira neza kugira ngo abanyarwanda babavuga bati iminsi turayibarira ku ntoki bajye bamenya ko umuntu abyumva kandi mubikurikirane nk'uko mugenzi wacu Valentin avuga ati mutabimenye ngo mubikurikirane byaba bidatanga icyizere kuri opposition nyarwanda
urakoze hari reka mpere nko kungera ebyiri kugira ngo mbone uko nasubiza icyo kibazo cyawe ugiye kuri internet hari umurongo ushobora kuhasanga uvuga uburyo iriya jenoside yo mu Rwanda yatangiye amakuru ya buri kanya yabagazwi n'ibihugu cyane cyane biriya bihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko byabaga bifite ababihagarariye muri kariya karere babaga bafite za ambasade hirya no hino i Kigali i Kampala i Dar es Salaam i Bujumbura i Kinshasa i Douala i Buruseli Washington na cyane cyane no mu muryango w'abibumbye nubwo ko nibura kabiri mu munsi babaga bazi ibyabaye kubona byarageze hariya rero bigomba kugira icyo bikubwira ubu ngubu nanone ugiye kuri internet ukajya nko kuri rubuga rwa CIA ruriya iya y'iperereza y'Abanyamerika hari ikintu uzasangaho bita fact sheet ni nka page imwe cyangwa amapaje cyangwa imwe n'igice usanga resume yo kuri buri ku bintu byabaye ako kanya nubwo rero icyo nta kiba kitazwe buri nk'ubu fata iki kibazo dufite cy'abimukira u Rwanda ruvuga ngo rugiye gufata abavuye muri Israel muri Libya Denmark n'Ubwongereza ndetse n'abandi ukibaza uti ntibizwi ariko kubera yuko bitari mu nyungu zabo ariko kubera ko ntacyo bibabwiye ariko kubera ko babonye umuntu bakorana nawe nawe utangiye kubyumva gutyo nicyo gituma biriya biba ntabwo biriya bihugu biyobewe ko u Rwanda ari kilometero kare 2026 na 338 barabizi neza ntabwo bayobewe ko hari abaturage barwaye imvunja nta nubwo bayobewe ko abantu bavuye muri Israeli baje bagera ku kibuga cy'indege bakabakira bakabajyana kuri hotel bakarara iminsi ibiri umunsi wa gatatu imigrasiyo ikaza ikavuga iti nta mpapuro ufite nta n'ubwo yishyuye icyumba va hano ugende bakagufata bakagushyira ku mupaka bakakubwira bati ambuka ibyo barabizi ariko bakavuga bati dusinye ko twabonye umuntu ubikoramo amafaranga uriya muntu rero nawe ubikoreramo amafaranga yaravuze ati nabonye ibibazo hanze bafite ibibazo abazungu ntibashaka abimukira biriya bintu birimo amafaranga nta n'uzambaza ngo nabonye angahe nta n'uzambaza ngo nayakoresheje iki nta uzambaza ayo naguze rasiyo ya buri mwimukira buri munsi nta uzambaza aho arara uko hameze n'iriya nzu birukanyemo abacikacumi kuko yo nabonye n'inzu nziza nta uzambaza niko isobanura buri kintu ukareba icyo kigamije ukarebe buriya hari amagambo Perezida Kagame amaze iminsi avuga arabihimbaye muri iki gihe avuga ati turi igihugu gito ariko ntituri abaturage bato icyo kintu buriya gifite icyo gifite uburemere akwereka ati nanjye uko abandi bakora amanyanga nanjye namaze kumenya abandi bakurikira ifaranga nanjye ngomba kurikurikirana aho rivuye nibuze uko umuntu hari ibyo akunda nibyo umwerekezaho nibyo bakora rero baravuze ati abimukira bazaga wenda tukabatangaho amafaranga angana gutya ko bagateza n'ibindi bibazo reka tubohereze hariya uko bazamera ntitukuze uretse wenda ko nko kubimukiraho minisitiri w'intebe w'ubwongereza we yarabisobanuye neza ati bajye bajya mu rwanda abo basanze impamvu zabo zifite ishingiro bahagume babahe ubwenegihugu cyangwa babasubize aho bavuye bifite icyo bivuze gusubiza umuntu aho yavuye wenda ahangaha ndatambikira gato ariko niko bimeze muri iki kintu mu bintu by'ubwimukira ni uko ni ikintu cyabaye kuva kera udashobora no gupfa guhagarika kandi cyane abazungu barabizi kuko bo buriya n'abimukira baba buri gihe ariko hari n'ayo mategeko ariho bavuga ko ari abimukira bimuka ku bushake bagiye gushaka ubuzima bwiza hakabaho n'abimuka kubera yuko bakandamizwa ari bo munsi nabyo barabizi ariko se kuki babirengaho ubu haje n'ikindi kintu cyo ko babikora bakanga ko n'itangazamakuru rigira icyo ritangaza kuko buriya niho isi igeze nabyo tugomba kubimenya
indangagaciro za demokarasi bubakiragaho bagenderagaho muri iyo myaka ya kera zirimo guhinduka zitagikurikizwa mu gihe twe tukiri muri iyo verisiyo ishaje tuvuga tuti uburenganzira bwa muntu demokarasi ubwisanzure urugero rwiza ni nk'abo bongereza utanze ku kibazo cy'abimukira bazi neza yuko ibyo bintu byose bitaba mu rwanda ariko bagahitamo igihugu nk'u rwanda cya kagame kugira ngo bakorane nabyo bakaba babizi ko bitaba muri kiriya gihugu cy'u rwanda kandi bakaba bari mu miryango aribo babyigisha bakabyirengagiza nkana bakabikora muri buriya buryo babikorana n'igihugu cy'u rwanda cyangwa nk'ubutegetsi bwa kagame aho nyine niho tubaza tuti nkatwe tuvuga impinduramatwara tuvuga ko abanyarwanda bakwiye kwishyiraho ubutegetsi bwiza imiyoborere myiza bakwiye kwigendera uko bakwiye kubaho ntabwo ukeka yuko wa mugani mu gushaka impinduka twari dukwiye natwe kujya kwipoza tukavuga tutari ku bundi inyungu zigezweho uyu munsi ni izihe ikintu gisabwa uyu munsi cya mbere ni iki of course umunyarwanda azakubwira ati ndashaka ubwisanzure azakubwira ati ndashaka demokarasi ariko si ku ruhande mpuzamahanga bo bakeneye ko abanyarwanda babona demokarasi cyangwa bakeneye abantu bakoreramo bakoresha nk'urwo rugero rutanze cy'ubwongereza n'u rwanda gana dr mutabazi
hari imvugo iba mu kinyarwanda bavuga ngo ikirombo gisigara ku mwite intara ariwe kera nkeka ko ariho abantu benshi tuba turi uvuga ngo nicya kirombo gifashe ku ruhu uruhu bararwigijeyo barariye iby'imbere niho abenshi turi nyamara ibintu barante yavuze bifite akamaro ugiye ufata kimwe ubwacyo n'ingero maze gutanga aho niho twagombye guhera rero kuko iyo uvuze ngo uburenganzira bwa muntu akaba ari cyo ubungubu uguma gusubiramo demokarasi zose uzayihabwa nande hari ikiganiro yigeze kubona kera umuntu avuga ati uburenganzira ntawubuguha niwo ubwiha kuko ntabwo uzasanga uburenganzira babushyize ku isahani ngo akire uburenganzira nta n'umwe uzaguha ariko kugira ngo unabwihe ni uko usobanukirwa ikibazo rero dufite twanga gusobanukirwa cyangwa se tugashyira ingufu nyinshi z'umurengera mu bitari ngombwa tutareba ibihangayikishije abandi ngo nawe muri ibyo byose biriya metre vante yavuze ubu guti njyewe mpagazeye uretse gusubiramo no kureba no gukoma amashyi cyangwa se kubavuga uti nta nicyo ushoboye ntabwo rero ngira ngo nizimbe mu magambo cyane ariko abumva bazumva
urakoze cyane dr Sere Mutabazi reka ngushimire kuri ibyo bisobanuro byiza uduhaye metre Ignace Rusagara umaze umwanya uteze amatwi metre Valentin ndetse na dr Sere Mutabazi kubisobanuro bavuga bombi kuri iyi ngingo turimo kwibazaho niba koko opposition nyarwanda yipozisiona kuminduka iri muri politike mpuzamahanga ngarutse inyuma gato aho nyine mugenzi wacu Maitre Valentin ashimangira yibaza niba koko abashaka impinduramatwara abashaka impinduka mu Rwanda babasha kubibona ni nabyo mutabaza ashimangira ati buri wese akora ibyo afite mu bushobozi bwe ariko kuba tubikurikirana tukaba tubizi ni ibintu by'agaciro ariko ntabwo bivuze yuko twabasha kubisobanura bihagije cyangwa kugira ngo tugire icyo tunabikora kuko nta bushobozi dufite nta n'imbaraga zo kugira icyo tubindura dufite Maitre Ignace nagira ngo nkubaze nk'umuntu wowe wifuza impinduka nk'umuntu waba ukora ubukangurambaga umobiliza abaturage ubabwira uti hari ibintu bitagenda bikwiye guhinduka ugomba no kuvugana ngazi ibyo abaturage bumva hari uzakubwira ati ndifuza ubutabera mu Rwanda ndifuza demokarasi ndifuza uburenganzira runaka ibi n'ibi akabirondora ariko ba bazungu twavuze mugenzi wacu yatangiye tubwira ibyo ntabwo bikibareba baravuga bati nubwo ubutegetsi bubica n'ubwanyu wowe ukora ubukangurambaga usobanura umuturage umumobiliza ute umusobanuro rite iyo avuga ati turahonyorwa turakandagirwa kandi birakorwa n'abazungu basenye bakavuga bati turatanga demokarasi ubisobanura ute umuturage w'umunyarwanda wifuza impinduka Comrade Maitre Rusagara
urakoze cyane Comrade nongere ngushimire kandi nongere no gushimira abatumirwa bavuze mbere yanjye bavuze ibintu byinshi bikomeye kandi numva njyewe ntari buze gusubiramo ahubwo ndibuze kubyifashisha mu byo ngiye kuvuga iyo rero Maitre Valentin akoze expose y'ikibazo nka kiriya akacyerekana bigaragara ko hari ikibazo kiba gihari noneho icyo kinyobwa cyose opposition iri posisiyona gute ihagaze gute initeguye gute no kuba yahangana n'ibibazo nk'ibi ngibi bikaba rero ngira ngo mu byo ngiye gusubiza wenda ndaza gusobanura gakeya ukuntu ibintu biteye muri iki gihe ariko wenda ndibuze no gufata umwanya wo suggesting ibisubizo bimwe bishobora kuba byashoboka ukuntu abantu bakwiye kuba bakwitwara nasomye ibyo Valentin yanditse kuri Facebook bijyanye n'ibi ngibi yamaze kutuganirizaho nonaha of course nk'umwarimu wanjye iyo yanditse ibintu ndabisoma nkashakisha ukuntu bincengera cyane nabitekerejeho nafashe umwanya ndabitekereza ntaweze mushaka tubiganire ariko nabitekereje ngira amahirwe numva umubwiye ko tuzabiganira uyu munsi hari abantu basanzwe rero bashobora kubyumva gutyo biriya bintu Valentin yanditse bagashobora no kuba bakwiheba bakavuga bati ubu birapfuye turarangiye turashize ubwo ibintu bimeze gutya ariko ngewe icyo ngira ngo uyu munsi wenda tuganire nemeranya na Valentin ko koko hagiye habaho imihindagurikire y'uburyo ibihugu bibana n'ibindi uyu munsi nanone rero mu byo tugiye kuganira wenda turavuga opozisiyo nyarwanda ubu birumvikana Valentin yatukuye mu rwego rw'isi aratumanuraza muri Afurika aranamanuka nubwo yabaye nk'utagira icyo avuga cyane ariko uyu munsi niba turi ahangaha turi abanyarwanda baharanira impinduka mu Rwanda birumvikana ko ngiye mu kuvuga ndajya mvuga kandi nkomeze nanamanuke neza tugere mu Rwanda neza n'ibyo bisubizo dutanga n'uva specifically ngiye ndajya mbitanga ku banyarwanda icyo opozisiyo nyarwanda ikwiye kuba yakora kugira ngo ibi dushobore kugira uko duhagarara n'iyi mihindagurikire y'imibanire y'ibihugu ibiriho kugeza uyu munsi kandi iyo mibanire ikagira ingaruka ku buryo ibihugu biba bitegetswemo mu by'ukuri hari ikintu Dr. Etienne yavuze kimwe kandi nangira ngo mu byo tugiye kuganiraho nonaha nicyo ndi bukomeze kugarukaho ikintu cyitwa inyungu ibyo Valentin yatuganirije byose byose ni ibintu bishingiye ku bwoko interest. Afrika iyobowe gutya, mu gihe iyobowe gutya twebamatse ibihugu turunguka dute, uwo murongo wafitemo inyungu ugakorerwamo. Ejo inyungu zabo zasa n'izibangamiwe bagahindura uburyo bwo kugira ngo bongere babone za nyungu zabo. N'iriya mihindagurikire yose yose yagiye ibaho kubera inyungu zabo bamatse ibihugu. Aho ni ku ruhande rumwe. Iyo ureba impinduka ntabwo ushobora kureba uruhande rwa bamatse ibihugu gusa, ahubwo ni ngombwa ko ureba n'uruhare abenegihugu bashobora kuba bagira mu mpinduka. Impamvu ikingiki ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi ngene ari nacyo nibwibandeho cyane, ni ukubera ko aba bazungu bashobora gukorana n'umuntu uwo ari we wese. Inyungu zabo bashobora kuzishakira ku muntu uwo ari we wese. Ariko noneho biragorana cyane cyangwa se ntago biri mu nyungu zabo kuba bashobora kuba uyu munsi uko byahindutse kuba bashobora kuba bajya gukuraho umuntu utabangamiye inyungu zabo, wenda kuko bangamiye inyungu z'abandi, kuko bangamiye ya demokarasi bavugaga, kuko bangamiye bwa burenganzira bwa muntu bwavugwaga ko bubangamiwe, ngo bajye kumukuriraho icyo ngicyo kandi mu gihe we uwo muntu atabangamiye inyungu zabo. Ahubwo nyine koko muri iki gihe baragerageza bakareba uburyo inyungu zabo arizo ziba zisigasirwa. Rero aho ngaho niho hari ipfundo ry'igisubizo gikwiye kuba cyakorwa. Niho hari ipfundo ry'igisubizo gikwiye kuba cyakorwa, ni ukumenya ngo uwo Kagame abangamiye ninde. N'urugero ni mu Rwanda uyu munsi hari n'abandi badiktateri ba Afurika, ariko wenda mu kusobanura ahangaha jyewe ntabwo bwibanda ahandi, ndakomeza kwibanda iwacu. Tuvuge tuti ninde uyu munsi ubutegetsi bwa Kagame bubangamiye? Uyu munsi ntabwo bubangamiye abazungu, n'imikoranire yabo imikoranire y'ubutegetsi bwo mu Rwanda n'ubw'abazungu igomba kuba myiza kuko baseriva inyungu z'abo bazungu twe dutekereza ko bo bashyira imbere ibintu by'uburenganzira bwa muntu na demokarasi n'ibindi. Ababangamiwe ni bande? Ababangamiwe n'abenegihugu. Ababangamiwe rero nibo bagomba gufata iya mbere na mbere bakabanza gusobanukirwa ko babangamiwe. Icya kabiri hakabaho uburyo bwo kugenda barwanya ako karengane, banga kurenganywa. Icyo gihe rero hazaba hari ikibazo kiremereye cyane ku banyagitugu bo muri Afurika, harimo n'uwe wacu. Nibyo koko bo ku bazungu birumvikana neza, ariko nanone abo bazungu ntago bazaza kubuza bene gihugu. Nubwo bashobora kubangama mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo bazaza kubuza bene gihugu. Abo ni abene gihugu ba mbere nuno navugaga babangamiwe. Ikindi cya kabiri abandi babangamiwe ni bande? Ni abaturanyi. Iyo dufashe nk'urugero nk'iwacu twese tubiziranyeho, ukareba muri Congo mu wamurebe biba, ukareba i Burundi, ukareba muri za Tanzania, ukareba na Uganda, hose ibintu bigenda biba, ushobora gutekereza neza ukavuga uti uyu muntu twebwe turabene igihugu turabangamiye. Ese uyu mu aba baturanyi bo bimeze bite? Abaturanyi nabo bakaba babangamiwe. Rero diplomasi ikorwa uyu munsi ububanyi n'amahanga buhari, Valentin yanditse ko ari Donadone, nibyo turabyemerera ko muri iki gihe ni Donadone. Ariko abenegihugu twebwe dusa naho rimwe na rimwe duha uburyo bw'abanyagitugu gukomeza kudutsikamira. icyo igisabwa muri uyu kuri iki gihe opposition nyarwanda ni ukumobiliza abanyarwanda ni ukubashyira hamwe abanyarwanda ni ugusobanukirwa bakamenya icyo bagomba kuba bakora ntabwo uyu munsi dukwiye twebwe abantu muri opposition kuba twakwigereranya no kuri leta ubutegetsi kuko bo bafite n'icyo batanga banagurana nabo bumvikana ya Donadona ni yo Valente yavugaga uyu munsi muri opposition byibura hari igikorwa reka mahorugero Maitre Valente yaravuga ati ibyabindi byo kwandika udupapuro n'iki ariko biriya nabyo ntabwo ari bibi kubera ko wenda reka mbaye nk'urugero mu rwa Businge muziko Businge bamugize ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza ariko habanje kuba resistance nubwo finaloma byaje kugenda kuri ariko muri diplomasi n'ubundi kiba gikenewe ntabwo ari resultat final kuko habaho urabona ukabona ibyo wasabaga either urabibona cyangwa utanabibona ugakwiye ati impressions kuko buriya abantu bashoboye kumenya bashoboye kumenya amabi y'u Rwanda kubera kunoma Businge kugira ngo abe umwambasaderi hariya ni benshi ibyo ngibyo by'impunzi bashaka kohereza mu Rwanda bashaka gusamira mu kirere barabibonye abihaye Imana barahagurutse mwabonye uriya umuyobozi wa Itorero rya Angilikani mu Bwongereza wa Canterbury ukuntu yahagurutse akavuga n'abandi benshi batandukanye biriya rero birushaho kugenda by'exposer regime ikintu kiba gikomeye hano njye nshaka kuvuga muri iki gihe abantu ni ukuvuga ngo abantu iyo baharanira impinduka ni nk'amakipe abiri abakina ariko noneho mu by'ukuri ikintu nakubwira kiba gihari akenshi ni uko ababa bari ku butegetsi baba bafite imbaraga nyinshi cyane ugereranyije n'abari n'abatari ku butegetsi bari muri opposition bisanzwe iyo bimeze gutyo rero mukoresha intege nkeya zanyu muba mufite kuko Serije ndatiza kubiza kuko buriya hari ikintu n'urugero ubutegetsi bushobora gukora bugakoresha bushobora gukora ikintu bukagikora mugikoresheje nka miliyoni y'amadolari ariko mwebwe mugashaka gukoresha nk'amadolari igihumbi mukagicita ranging so ikintu cya mbere rero ni commitment kuko iyo abantu baharanira ko ibintu bihinduka by'ukuri bafite impamvu ituma ibyo bintu bigomba guhinduka mu gihugu nuko nta yindi shwa ibihari ibintu biba bivuze ko abari bibi ikiba gihari gishoboka ni ukurwaya ni ugustruggling kugira ngo ibyo biveho noneho ugastruggling uri muri iyo weak position ugereranyije n'abantu bafite ubutegetsi bafite ubushobozi bafite diplomasi bafite n'igihugu bafite uko bitwa nyine koko bafite igihugu rero umwanya nk'uyu nguyu opposition ibigomba ni ukwisobanukirwa neza noneho no gushyira abaturage neza muri pozisiyo yo kumenya uko ibintu bihagaze noneho no gutangira guhakana ibyo bintu bagatangira bakavuga ati oya bagatangira akagira ka resistance gato gaciye mu mahoro akavuga ati oya iki turacyanze kandi rero buriya iyo muba mubona abategetsi b'igitugu na nk'ariya mu gihugu wacu bafunga abantu bagafunga abanyamakuru bagafunga abasirikare bakica abantu ntago ari ukubera ko ari ibintu biba bihari ku busabusa hari icyo baba bikanga hari ikiba kibateye ikibazo hano rero wenda nkabangira nanjye ntizimba mu magambo ariko mvuge nti igisubizo ni kimwe ni uko abaturage abenegihugu baba babangamiwe n'ubutegetsi aribo ba mbere ku ikubitiro baba bagomba gushakisha ukuntu habaho impinduka iyo mpinduka rero imaze iyo bafashe uwo murongo wo gukora impinduka abantu bakava muri biriya bintu byo kuvuga ngo reka bashimishe umuntu nk'ibyo nahari ibyo nabonye Pierre Damien yatwitinze avuga ngo nzakora ibyo Kagame akunda ngo ndabizi ngo ni ugukunda igihugu na ndi umunyarwanda n'iki abantu bakava mu bintu nk'ibyo ngibyo abantu bakumva ko ari abantu kandi bakumva ko uburenganzira bwabo ari uburenganzira baba bakwiriye ibyo umunyagitugu nubwo yaba yumvikana n'ibihugu bya hehe bya kure bimeze gute icyo gihe biriya bihugu biba bimufite kubera inyungu ariko biramugaruka ntumenye uko byamugarutse niyo mpamvu rero akenshi muzajya mubona abanyagitugu bahari bafite ubwoba bw'indengakamere imikorere yabo buri gihe igaragaramo igihunga igaragaramo ubukubaganyi igaragaramo ubwoba budasanzwe nukubera icyo kintu cyo kuvuga ati nubwo bashoboye gusekiriza ibihugu by'abazungu kuko bashoboye gukorana nabyo ariko barabizi impamvu bakorana nabyo ko ari izo nyungu ba uriya muturage impamvu atsikamirwa no n'imbunda bazi kuriya muturage igihe icyo ari cyo cyose we yafata icyemezo ziriya nyungu zaba zipfuye aba rero nsoza mvuga nti iyo mikorere iyo mikoranire ya leta zungu ziriho muri Afurika cyane cyane wacu mu Rwanda zishingiye kuri donadone zishingiye ku nyungu ni ibintu by'igihe gitoya ni intwari ranakora koko itanga n'umusaruro kuri ibyo bihugu ariko ni iby'igihe gitoya abantu bari muri opposition abantu turi muri opposition icyo tugomba kumenya ni uko tugomba gukomera tukarwana urugamba kandi tugakomeza no gukangurira abandi niba ngo kugeza uyu munsi impamvu impinduka ziba zitanaba n'abenegihugu nubwo rimwe na rimwe twumva ko baba bakandamiwe baba bageramiwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko buri muntu wese akwiye kwiyumvamo inshingano y'uko agomba kugerageza gukora icyo ashoboye icyo ari cyo cyose gishoboka mu buryo afite no kureba uko iminsi ishira kugira buri muntu agenda atisa uyu munsi nakoze iki ejo ndakora iki kugira ngo twigobotore ingoma z'igitugu ntago zitinda zangiza byinshi zica byinshi ariko niyo mpamvu tuba turi mu ntambara ni ukugira ngo bene izo ngoma zihirime bishobora gutinda bishobora no kwihuta ariko igisubizo kiba gihari iyo mibanire yabo baba babanye ni imibanire y'igihe gito nta gutinda murakoze
urakoze cyane Maitre Ignace Rusagara ku bisobanuro byawe byiza biranumvikana ikibazo umuntu yanakwibaza aha ni ukwibaza ngo abo bampatse ibihugu bashyigikira ubutegetsi bw'igitugu bigenda bite kugira ngo batangire kugenda batekereza ko igihe cyo koroshya no kugenda bahindura imitekerereze yo kurekura umunyagitugu cyiza ryari izaterwa na za nyungu zabo niba kuko nabo bafite garanti ko zizakomeza kubasire kuko ntabwo wakomera gutera ibuye yabujije igisabo bazareba rero bati imihindagurikire cyangwa ubutegetsi buhindutse hano mu Rwanda inyungu zacu zizagenda zite Maitre Valentin mutabazi yabisobanuye neza ndetse na Maitre Rusagara bivuze neza nagira ngo ngarukeho gato utubwire mu ndorerwamo yawe uko ubibona muri politiki mpuzamahanga wa mugani uko urimo kugenda ihinduka kugira ngo impinduka ibe ugomba kubanza kumenya niba nawe ufite garanti ku butunzi bwawe kuri investment zawe turabona abazungu benshi bakora investment muri Afurika ngo bajye bivuga kandi bakeneye kugira garanti ko ubwo butegetsi buzakomeza kwasira imitungo yabo wabivuze neza mu ishusho ngari y'ubutegetsi bw'abarusiya abashinwa batanga amadeni muri Afurika y'imirengera ugasanga ibihugu bya Afurika bifite amadeni igihe kirekire n'imyaka mirenge kugira ngo bazayishyure kumva rero ko n'izo mpinduka bazishyigikira kugira ngo zihindure bwa butegetsi buba bwaragiye barakoranya amadire akenshi biranagorana ahangaha ndagira ngo numve niba uko mutabazi yabisobanuye na Maitre Rusagara mwaba muri kuri paji imwe niba ari ibindi wenda wanyongerera kugira ngo byumvikane neza ukaba wadufasha ndagira ngo ngusubize ijambo niba mutwumva
ndakoze Serge ibyo bavuze nibyo ndabyemera gusa wenda icyo nongeraho nuko mbona yuko dukwiye kuba cyane abantu bari realiste
noneho ibyo dukora tukajya tugerageza no kubikorera isesengura tureba ibibera hano
reka fata urugero mu mwaka washize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe n'ibihumbi bibiri na makumyabiri twagiye tureba ibintu byaberaga muri Algeria ngira ngo ntawe utarabonye uburyo abaturage muri Algeria bahagurutse imyigaragambyo ya buri wa gatanu yahaberaga ifite imbaraga ubuzima bugahagarara ariko ikintu cyatangaje ni uko malgré izo mbaraga yo resistance y'abaturage n'iki byose uko byagenze nta kintu kigeze gihinduka agatsiko kari ku butegetsi karabugumana impamvu kabugumana ni iyi abaturage nibyo bafite imbaraga bashobora guhaguruka bagahindura ibintu ariko nanone tujye twibuka ikintu kimwe nuko izo mbaraga z'abaturage zifite ahantu zigarukira mu Misiri ba Morsi baraje rwose birukana Osni Mubarak bafata ubutegetsi ariko wabonye ko abaturage batabumaranye ameza angahe muri Tunisia uko byatangiye n'umwana witwitse hatangira mouvement social igera ku ihirikwa ry'ubutegetsi ariko ubutegetsi bw'abaturage twavuga yuko bwahise bubaha icyaka muri Algeria nari ntanze urugero abaturage ntako batagize ngo buriya ubutegetsi bw'abasirikare muri Algeria buve mu nzira birananirana impamvu ni iyi nuko amaboko ashyigikiye ubutegetsi bw'abanyafurika ntago ashingiye muri Afurika ahubwo ashingiye mu bihugu byo hanze uyu munsi perezida wa Algeria muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ni partenaire ukomeye cyane Putine aramuhamagara Washington ikamuhamagara Londres ikamuhamagara Paris ikamuhamagara abari kuri telefoni impande zose kubera yuko ubu Algeria irimo iragaragara nka alternative ya gaz ku Burayi ariko ikaba ari na allié potentiel w'u Burusiya none urumva rero opposition ya Algeria izisitiwa aho ngaho ite bizayigora kuko bo bantu imbaraga zabo zishingiye ahandi abanyagitugu ubutegetsi bwo muri Togo nta utazi ukuntu bitwa ba Silvio Olympio muri za Togo bakoze n'abandi ba opoza bakomeye kugira ngo bajegeze buriya butegetsi bwa Nyasimbe Adema bikanga agasimburwa n'umuhungu we umuhungu akabakiriho niko twabibonye muri Gabo n'uyu munsi niko bikimeze reba muri za Kenya reba muri Kenya ukuntu byagenze ntako barayira Odinga batagize ariko impamvu ni iki nuko hari ibindi bihugu zanyu ngo tuvuga ziba zariyubatse ku buryo noneho ntago bashobora gupfa kuzirekura uko biboneye niho hantu rero nzakavuga ni opposition politique y'abanyafurika n'iy'u Rwanda by'umwihariko nibarekeraho gutekereza ko bashobora kwicara ngo ibintu bizikore kandi yewe nemera ibyo bavuze imbaraga z'abaturage gukorera aho imbaraga z'abantu zigera aho iki birashoboka rwose ibyo ni nabyo z'abana bishobora ariko tunibuka ko twebwe n'abanyarwanda tunifitiye n'ibibazo byacu tutanahuza bamwe urebye no kwirebera muri ya miyoborere y'igihugu duhuriyeho haracyariho no kwirebera mu ndorerwamo z'amoko n'ibiki byose by'amafuti bigenda bidutandukanye birushaho kudufragiliza noneho opposition africaine n'iy'u Rwanda irimo by'umwihariko nuko ikwiye gukanguka nayo ikareba jyewe niho nitsinze kandi ni ibintu bishoboka bakareba uko binjira muri izo negotiations internationales
Bekuvuga Valente aho ngo barinjiza batyana y'iki kuko niba twamaze kubona inyungu bo baroforinga iki kuri ibyo bihugu ku buryo bibaho ikiganza burya iyo umuntu ikiganza muba mugiye gusuhuzanya ariko muba mugiye no kuganira uganira n'umuntu kuko ari kimukeneyeho nawe ari cyo aguha opposition nyarwanda irasanga iki kuri iyo scene internationale iroforinga iki ibyo bihugu bifitanye ikiganza na Kagame kugira ngo cya Kagame bakire kure bakire cya opposition yarageze unyinje aho ngaho niho narimo gusobanukirwa
ni ibiganiro reprise offre none muri negotiation zose ni kimwe no mu bucuruzi umuntu arareba akavuga uti reprise offre none reprise offre si ukuvuga ngo ni n'ufite gusa ngo guverinoma ngo mfite ubutegetsi mfite ibyo nanga byose icyangombwa ni uko muba mwicaye mugatekereza le cadre strategique zanyu inuza urabona
ama parti politike hano iburayi reka mfatane iburayi ukunda kora usanga ari za coalition zikomeye cyane cyane ko baba bazanahurira muri za parloma i Bruxelles parloma europee ugasanga ari nka parti populaire iyo parti populaire italie parti populaire mu Faransa parti populaire mu Budage na abantu bakorera hamwe donc les idéonismes les partis verts bari abarengera ibidukikije niki ukabona bari en connivance barahuje bari hamwe mu bihugu bitandukanye donc les intérêts ibyo bajyana kuri table de négociation baragenda bahuje bitewe na za ideologie politique zabo za uko babona ibintu za principe zabo bakagenda aribyo barimo aribyo bahuriramo niba ari za droite niba ari za gauche ugasanga amaparti ararenga imipaka agakorera muri iyo nuzu ibyo bintu ni iki kibuza de parti politique africaine gukora gutya
ariko mubanyafurika ni kinini cyane katumwe ku Rwanda specifique kugira ngo byumvikane wenda na kugira nk'igihugu cya Congo Congo ni igihugu kirimo kwidemarika mu Rwanda mpuzamahanga aho kirimo kujya kigerera nyine hahandi cyari gifite ba Kagame bagera kukivuganya kikigirayo kizigenda kigira kuri iyo negociation akigira kuri iyo table akanegosia ntibigisaba intermediaire kujya muri Congo mu kwexploita ubutunzi bwa Congo aho bwacaga mu Rwanda cyane dusigaye tubona yuko Congo yigera reka negosia nabo bakajyaho direct badaciye mu Rwanda ariko ku Rwanda ku by'umwihariko aho niho wenda ikibazo kiza gikomerera supposé que turoposition nyarwanda uko tubivuga kandi turiyo mbwira ndabwira iki Washington kugira ngo inyemerere cyangwa inyemere kugira ngo ibyo nayikoreraga mu Rwanda nzabikorere neza kuruta uko Kagame abikora amagingo yabo ndabwira iki Paris Emmanuel Macron ndamubwira iki gerageza unyereke icyo nakoforinga ubutegetsi bw'i Paris bakavuga bati koko wowe uri bien place kugira ngo dukorane kuruta uko dukorana na Kagame kuko aho niho ingero ziraza gutuma abantu babyumva neza kuruta siyanse nyinshi cyane
sinjya kuvuga ngo muzabaha ibi n'ibi bizaterwa na proje muzajya kuba president il faut avoir un projet mugomba kuba mufite nyine icyo mujyana kuri table mukavuga ati dufite ibi n'ibi wari uvuze ngo ibyo muri Afrika aho niho rero hari fragilité ikomeye cyane kubera ko muri Afrika iyo le gouvernement cyangwa se nk'aba baperezida ba Kagame n'ikibo iyo bagiye gukora bagenda bakora bari solidaire nubwo tuvuga ngo Kagame yagiye hari ibyo anegosiya wenyine ariko hari n'ibyo anegosiya bihuriyemo na bagenzi be noneho ni iki gituma noneho ba bantu bo muri Afrika bashobora no kuba bafite za ideologie zihuye kuki bo badahura ngo bicare hamwe bakore de coalition hamwe noneho bajye no kuri izo table de négociation internationale bari hamwe bo ni iki kibabuza gukorera hamwe ni ukwagura imbibi ni ukwagura amarembo bakareba niba tuvuge ishyaka iri n'iri ry'abanyarwanda dufite partenaire reka ntangurujya nubwo mu Rwanda uyu munsi bigoye biriya shyaka rya Habineza rirengera ibidukikije nuko mu Rwanda amategeko bayafunze ariko imbaraga za ririya shyaka bishingiye kuba riri muri coalition internationale des partis verts niho rishingiye kandi ni nabo bagiye barifasha naho bariya ba Habineza bageze n'iki ariyo abasuedwa bakoranaga n'andi maparti verts yaranayiyoboye iyo koalisiyo ni iki gituma se andi maparti politike atakora gutyo parti PR mu Rwanda igishingwa muri za 90 iby'amashyaka bitangiye yakoranaga niba ari parti liberale yo mu Buyapani za parti liberale za niba ari mu Bubiligi niba n'ahandi bayibayemo barabizi simbizi donc bakaba bakora muri za koalisiyo internationale bahuje ibitekerezo ese kuki hatabaho ihuriro cyangwa amakoalisiyo des partis politiques des oppositions politiques africaines noneho nabo bagakora bagahura bakiga ku buryo bwo gutekereza izo strategies zituma binjira muri de négociation internationale kuko imiyoborere y'isi ntabwo ushobora kwicara hano uvuge ngo ibintu nzabikora ngo ntegereze rubanda igihe ruzakangukira ntabwo ibyo bintu ariko bikimeze uyu munsi ntabwo nta nubwo binashoboka rero abantu b'abanyepolitike bakwiye kwagura imyumvire bagasoma imiyoborere y'isi ahantu igeze nabo bakisityo waruzanye urugero rwa kiseke subiyemo Kabila nta Jensi habaye influence muri Congo turabizi by'imyigaragambyo ariko ntago Kabila yakuweho na myigaragambyo ya Muvoma Ruca yabaga ntago ari byo byatumye Kabila arekura ubutegetsi niki nuko Kabila yari yarisikiwe ajya mu murongo cyane wo kugira aba partenaire b'Ubushinwa n'Uburusiya noneho bituma inyungu z'aba occidentaux zijyanje batangiye bashyigikira Martin Fayulu Martin Fayulu se hari igihugu yari afite nubwo nyuma byaje kuba rambere bagakorana na Tshisekedi hari inuza byanze bikunze ja de accord ntabwo ari uko twabonye ngo byaciye mu ntuza mu mashyaka gusa mu matora n'ibiki nubwo yari afifitse haba hari de accord iyo niyo lorealisme politiki abantu nibatumva ntuza lorealisme politiki bizakomeza ari ikibazo harimo ababihugukiwe kundusha ibi biganiro wenda
n'intambwe kandi ndifuza yuko abantu bayitanga ibitekerezo tukareba niba koko dufite ubwo bushobozi n'uburyo byakora Dr. Selim Mutabazi ndagira ngo nkugarure hano umfashe niba nabyumvise neza kuko niba mugenzi wacu avuga ati hakeneye cooperation n'amashyaka yandi mu bindi bihugu ni ibintu umuntu yashyigikira atanze urugero nka Parti Liberale avuze ishyaka rya Green Party ari n'amashyaka tuzi ari mu Rwanda magingo ayakora ariko tureba uko forumu y'amashyaka mu Rwanda iteye FPR irayazirika yashyira mu gatebo kamwe iranakontorora kugira ngo imenye inkunga y'amashyaka yaba afite abazibaha n'intumbero yo kugira ngo ayo mafaranga yinjire akore ibyo turabizi uko bihagaze iyo Frank Habineza ataka turabyumva ariko twe ntabwo turagera mu gihugu rero turi ishyanga ubu turi ishyanga ntabwo dufite abo baparteneri wenda bazaboneka turi mu butegetsi bazaboneka dufite ubwo bwisanzure kuza ngo tuganire izo proje ariko kuri njye ndumva aravuga ati ntabwo bibuza yuko mwagira za proje mushishikariza andi mashyaka hirya no hino kugira ngo atege amatwi na proje zanyu ese nta babayedefo bahari kugira ngo bamenye bati murarwandira iki muraharanira iki ndagira ngo numve niba byumvise neza umfashe kubyumva cyangwa gusobanura abaduteze amatwi ibyo mugenzi wacu avuga ati ntimushaka gutegeza kugera ku butegetsi kugira ngo muzabikore uyu ni umwanya kugira ngo hirya no hino aho mugera munabashe kwigaragaza icyo mushaka kugira ngo niba ari n'abaterankunga banaboneka cyangwa bagerageza kumva intumbero yanyu batangire bayimenye Dr. Mutabazi jambo ni ryanyu
urakoze cyane Serge kandi nshimire na Maître Valentin iyi ni nk'inyigisho rega iyi ni inyigisho ku bashobora kuyitega amatwi ariko nk'uko twigeze kubivuga ibibazo abanyarwanda dufite bigenda byiyongera kimwe cyiyongera hejuru ikindi cyongera hejuru ikindi ku buryo rero iyo ugiye gutangira kubishakira ibisubizo ntabwo mwumvikana aho muri butangirire n'icyo murebwe mugamije njya nibuka mu ihuriro dukunda kuvuga ngo dukoresha ikintu bita smart ni ijambo ry'icyongereza rishatse kuvuga ngo gukora ikintu gifite izina gisobanutse umuntu ashobora kubona koko kiri mu gukorwa ushobora kugeraho gishyize mu gaciro kandi wihe n'igihe cyo kuba kirangije nigeze no kubivuga uvuga nti byinshi biraduhangayikishije byinshi cyane pe babyita muri psychology icyo bita a cycle of concern ariko nanone hari icyo bita a cycle of control cycle of control ni ibintu ushobora kugira icyo ukora wowe mu bushobozi bwawe nk'umuntu cyangwa se bake mu byumva kimwe cyangwa bake mu byumva kimwe ariko rero uzarebe abanyarwanda kenshi twese ubu twabaye abasesenguzi uwo ari we wese arakubwira ati ngiye kugusesengura ikintu yacyumva atacyumva nimuha basigaye bazisesengura nimuha barazisesengura uzarebe hari n'abantu bafata umwanya bakandika n'izo mpuha umuntu akandika ibintu birebire kandi ari impuha azi ko atari byo kuko ubwo muri uwo mwanya arimo kubikora nicyo kiba kimuhangayikishije nuba rero kugira ngo dushobore no kugira n'uwo hanze y'abanyarwanda dukorana nawe n'uko ubwacu tugomba kubanza gukora kugira ngo ubwacu tubanze gukorana ni uko tugira ibintu dusobanukirwa atari ukuvuga ngo njye uko mbyumva uko ari uko mbyumva nk'ubu muduhure mu kiganiro turi abantu bane buri wese avuze uko abyumva ntaho twahurira ariko hari bike twumva kimwe haba hari bike twumva kimwe ibyo rero numva byadufasha buriya rero ni ijambo Maître Vincent akoresha opposition ni ngombwa ko turiha igisobanuro ese umuntu aba opposition ryari ni umuntu umwe ndibwira ko nta politiki igerwa n'umuntu umwe cyangwa abantu bake ariko muri opposition tuzi ko hari umuntu uzavuga ati jyewe umwaka ugashira ibiri ari umuntu cyangwa ari babiri cyangwa ari bake hari n'umunyapolitiki nzi w'umunyarwanda avuze ati ishyaka ni iryanjye n'umubyeyi wanjye ndamuzi navuze ngo buri wese yagombye kwirinda kuko ibintu Maître Vincent atubwira ni ibintu bikorwa n'abantu basobanukiwe bihagije ariko nanone n'abantu bihaye uwo mwanya wo gusobanukirwa uwo mwanya ntabwo tuwihariye ntatekereza ko wenda biterwa ni n'uku kugenda amagambo y'ikinyarwanda agenda ashirana n'iyi mibabaro n'agahinda n'ibibazo kimwe cyagiye gitangira nk'aho cyakemutse hagatangira ikindi nk'aho cyakemutse hagatangira ikindi wenda reka nguhe urugero nk'ubu mu gihe tuvuga tuti turi mu buhungiro turaharanira gutaha mu gihugu uri muri politiki ubungubu urongeraho n'icy'abariya bimukira kuko ejo byanze bikunze nugera muri leta kiriya kibazo cy'ababimukira uzagisanga ku meza uzaba uri muri leta ugomba kukibonera igisubizo bariya ni abantu bazaza bavuge ati twaje dutumweho n'ubuyobozi mwadushaka mutadushaka turi hano ubwo cyongereho aho rero akaba ariyo ntuza nkeka ko hari umuntu wari wabivuze na Maître Vincent agomba kuba yarabivuzeho ati buriya abanyarwanda ikintu bakeneye bwa mbere imbere y'ibindi byose ni ukubanza harya healing umuntu yayivuga ngo iki mu kinyarwanda si healing to heal
uhiringa ariko umuntu urwaye cyangwa ugira ngo umugarure
ndagira ngo nkubwire yuko buriya ushatse no reka da nk'ubu ushobora kumbona
ni ukomoka ibikomere ukiri ibikomere
ariko ibikomere bya hehe byo mu mitekerereze
by'imbere ni iby'imbere ntabwo ari
ibigaragara mu mitekerereze ibikomere byo mu mitekerereze burya ni ntuza ibyo bita mental health buriya wirebye duheri hano uwambwira ko yaba ari muzima ijana ku ijana rwose byashimisha uti kubera iki baje serije ntiwakuriye he yambwira ahantu henshi ese ubwo nibwo buzima wifuzaga atashwi ese ubu uhagaze gute yambwira ati rega burya ni uko wenda umbona kuri data ariko imbere narashize burya bivuze icyo bivuze iyo uvuze ngo imbere narashize ntabwo ari ukuvuga ko urwaye indwara wajyana kwa muganga bakakuvura ariko imitekerereze ibibazo byakugeza ahantu buriya abanyarwanda ibibazo byatugeza ahantu kugira ngo rero abantu bashobore gukorana aribyo Valentin yavugaga icyo kintu ni ngombwa ariko hari n'ibyoroshye kuko hari ibyoroshye nigeze kuvuga nti tugerageje kudashaka gusobanura buri kintu cyose ahubwo tugavuga tuti reka tunatege n'amatwi nabyo burya ni ikintu cyiza ku buryo uteze amatwi usobanukirwa kurushaho kurusha wowe ibirimo gusobanura ariko uwo mwanya ntabwo tuwiha ari nacyo gituma ubona abantu bameze nka Kagame babona biborohera kugira ngo batujyane iyo dushaka Metero Sagara yavuze ati hari ibintu nasomye munsi byanditswe na Minisitiri w'Intebe hariya niho tugeze hariya niho abanyarwanda bageze nuvuga ko weho nta kintu gifite ukunda nta kintu cyawe gifite washyira imbere ahubwo uzajya ukora ibishimisha kanaka buriya uzajya unarara utekereza uti se uriya byamushimisha buriya nimbikora perezida arabibona gute kuko gukunda igihugu ni ijambo ariko ugomba no kwerekana ibikorwa biri gukora nakubwira ati gukunda igihugu ni uko nkohereza hanze ukajya gushakisha mutabazi ugaza wari ugukunda igihugu aho niho tugeze mu by'ukuri ibintu Maitre Valentin avuga bifite ireme bifite ishingiro bikeneye igihe ariko nk'uko nanjye nabisobanuye tugomba kubanza tugakira indwara yo mu mitekerereze tukareba ibintu dushoboye tubigeranije n'ibiduhangayikishije ariko tugaha umwanya ukomeye umwanya munini ibintu dufiteho ubushobozi
Dr. Mutabazi ikiraho nyemerera nkurugoye ikintu kirimo hano kinumvikana ni uko twemeranyije ko hari inyungu z'abazungu hari inyungu z'abanyamahanga ziba ziri ku meza zituma n'ubwo butegetsi bakomeza gukorana nabwo icyo kintu tuba twemeranyaho twese inyungu Metero Sagara bisobanuye neza mugenzi wacu ati namwe mugomba kujya mu biganiro mukagaragaza yuko namwe mufite icyo mutanga twe turatanga iki mu opposition ese turatanga ahano numva nyine ngira ngo mfashe turatanga iki na opposition turatanga iki nk'igihugu turatanga iki kuri uwo munyamahanga kugira ngo nawe adukonsidere ko dushoboye kandi twakorana nawe neza kuruta uriya munyagitugu mutabazi na muri ryanyu
urakoze niba wibuka ko Maitre Valentin yahereye yakubwira ati isi yarahindutse ati muri kiriya gihe dore aho abantu bagombaga guhera ati uko byagiye bikurikirana n'abantu bagombye nabo kujyana nabyo muri iriya myaka niba nk'umuntu yarahagurukaga akavuga ati ngiye guharanira uburenganzira ngiye guharanira wenda independence y'igihugu yabaga ari umwe wenda bakabanza bakamufunga abandi nabo bakabikora mu bwihisho ariko byari icyo gihe muri iki gihe se bimeze bite ndibwira ko ari byo Maitre Valentin wenda ashaka kuvuga ni ukuvuga ngo rero kwa gusobanukirwa ni ngombwa ariko wamara no gusobanukirwa ugafungura kuko n'ujya guhangana n'uwo mutakagombye guhangana cyane cyane ukurusha ingufu uzahomba cyane ariko ushobora no gukorana n'uri ushobora kukumva nabyo birashoboka opportunite ni ukuvuga amahirwe ariho ni menshi ahubwo se turayafata niyo tuyafashe tuyamarisha iki ndumva ari byo yashatse kuvuga so niba Kagame yakubwira ati ngiye mvugana n'abantu bakomeye uzarebe hari abadakomeye benshi bakwegereye ariko utajya uvugisha hari abenshi bakomeye bakwegereye ariko utajya uvugisha kandi uramutse ubateze amatwi nabo bakagutega amatwi n'ibyo wenda Kagame akora ntacyo byagira mu banyarwanda reka nkuhe nk'urugero bworoshye aho muri Amerika hari abantu benshi bahageze birukanka batanze amafaranga atagira ingano bakoresheje ibyo bitaga fake ni ukuvuga igipapuro cy'igihimbano kugira ngo ushobore kugira ahantu yagera aho ngaho ubu ngubu bakaza abo bita intore bakamwira bati wowe uri umwana mwiza va mu gihugu ugasanga umuntu umaze imyaka n'imyane ku buhungiro nawe arimo kuririmba iyo ndirimbo urumva hari amahirwe wari ufite ya mbere yo kuba ufite abantu mufite ibibazo bimwe mwabanaga ariko hari n'icyo kintu kije kintuza ntazi iyo kivuye akaba ari cyo ukurikira bya bindi bita ngo wabona ishitamba n'urwo wari wambaye ukaruta ibyo bibaho mu banyarwanda ndumva jenerali kabarebe niwe wagize kuvuga ati ati leta iradiporoyinga nibyo koko iradiporoyinga ariko hari n'igihe abantu ubwabo aribo babyoroshye naguha ingero ni uko muri ibi biganiro tuba twavuze dute ntabwo dushyiraho amazina ariko ibyo ni ibintu bitoya ariko byaba muri kintu kinini muri biriya bihugu byagiye bibamo za nka Arab Spring iri manza ari nk'impunduro ya kane ibyo bita impunduro za demokarasi byahereye ku bantu basanzwe ntawe ari kwibaza ko umutegetsi nka Hosni Mubarak azavaho ngira mu nk'iminsi ibiri mbere y'uko agenda secretary d'etat Hillary Clinton yari yavuze ati Egypt turayishyigikiye ariko yagiye Al-Bashir yigeze kuza hano na ya nkoni ya mpiri yagendaga brandisa ariko yagezeyo kubera ko abaturage bamubwiye ati genda wenda bitwaje umugati ibyo intero yo mahirwe arahari ku banyarwanda kandi igihe bayagize bayasangira n'abandi bavuze mu biyaga bigari abaturanyi nabo bafite inyungu ko ibintu byahinduka ariko imitekerereze imigirire reka nkoreshe n'ijambo na bitari byiza ariko n'umutima muke umutima muke ni ukuvuga kuba wumva aho uri ntacyo wimariye ahubwo wagira icyo ugeraho ari uko hagize ubigukorera nibyo rero tubamo ndibwira ko ntarimo wenda kugera aho ushaka
aho se nuva ko nta bushobozi dufite bwo kugira ngo mbere yuko dusaba abandi ko bagira icyo badukorera twe tubanze turebe ahubwo twebwe turasaba icyo abo bagira ngo badufashe ubushobozi bwacu bwa bungana bute mu byo twikorera kuruta gutegereza iby'abanyamahanga badukorera
ubushobozi bwacu ni twebwe ubwacu ni umubare wacu ni ibyo bibazo duhuje igihe tubishyize hamwe tukavuga tuti abantu b'impunzi tuba muri Afurika y'Epfo tuhamaze imyaka icumi turashaka gutaha tukakemera icyo gusa ariko bazavamo umwe avuze ati babe bamubwiriye mu gikari anyure hirya undi aze atega amatwi avuze ati twaraye tuvuze ko tuzataha kandi yaba ari wa wundi wakoze nka Yuda yaba ari wa wundi wanyuze mu gikari ibyo bibazo ntibazabivamo ntabwo azanataha yirengagije baba abanyamakuru twahoze tuvuga bafunze babandi bicwa babandi barigiswa ibyo aba ari ibintu biba buri gihe banabitangaza muri icyo nkundira Perezida Kagame ibintu byose avuze arabikora aravuga ati tuzajya turasobanura ku manywa y'ihangu bakabarasa kandi akaza akavuga ati ibyo nta nubwo mbyicuza ibyo abantu baba babyumvishije kwa kuda gufunga umutwe nako ubwenge ntiwumve icyo yashatse kuvuga ahubwo ugakora nka umuremyi uti nzajya nkora ibimushinga umanza ikiganiro cyacu kiri buhe nka nuza nka izo murya filozofi
nibyo ariko ndagirango
ariko nta wundi
ugiye ndagirango minota dusigaranye tugende tugana ku musozo kuko iyi ngingo ntabwo irangira uyu munsi tuzabigarukaho ndifuza kuzatumira n'abandi bantu batandukanye baba barimu baba abanyapolitike bagatanga ibitekerezo byabo nabo kuri iyi ngingo Maître Rusagara hano ikibazo nyamukuru twe turatanga iki nka opposition ku buryo uyu munsi navuga ni ibihugu bifite inyungu muri njyewe ibihugu birambona bikambonamo potential bikaba byumva byakora investment muri opposition gerageza umbwire niba ari kubyumva ariko bikora kuko business nziko aribwo abantu babikoramo cyane ariko no muri politiki birashoboka ariko nk'umusesenguzi uri kumwe kuri uyu mugoroba ni iyihe mpamvu yatuma abantu bakuramo inyungu kuruta ubutegetsi buriho magingo aya
urakoze comrade ngira ngo mbere yuko nkusubiza n'icyo kibazo wenda reka nse nusubira inyuma gatoya noneho ibyo mvuga ndaza kwanzura mbona icyo dushobora kuba twakora n'ubundi icyo dufite dushobora kofaringa ni iki kugeza uyu munsi hari ibintu Varante avuze yo kuba twatekereza uburyo bw'imikorere uburyo twakorana n'andi mashyaka mu rwego mpuzamahanga n'iki yatanga urugero rwa Green Partner n'indi ariko na mbere yaho naho yari yavuze ku bintu byo kuba ko nubwo tuba kw'abaturage aribo bafite imbaraga ubutegetsi ari ubwabo ariko hari aho imbaraga zabo zigera zikarangira atanga ingero z'aho abaturage bagiye bahaguruka ibintu bigahinduka ariko nanone bakaza bagasanga ubutegetsi bwongeye bwaguye mu maboko y'agatsiko runaka cyangwa se abanyagitugu n'ibindi ni ngombwa mu gihe cyose abantu bari muri struggle gutekereza bagakora comparison hagati kuri bo n'umwanzi barwana nawe n'uwo bahanganye mukamenya muti twebwe uwo turwana afite izi imbaraga zingana gutya uwo turwana afite weakness zingana gutya natwe dufite imbaraga zingana gutya dufite weakness zimeze gutya dufite n'amahirwe ameze gutya icyo gihe iyo mumaze gukora uwo mwitozo ibyo bintu byose mubibona byibura mushobora kumenya uko mushobora kugenda mwigira imbere mugana imbere muri struggle ariko nanone ni ngombwa ko abantu batekereza ku bihe abantu baba barimo baba barwaniramo ni ngombwa ko abantu cyane cyane mugomba muti ibihe turimo ni ibihe isi dufata gute struggle yacu isi iyumva gute twabigiranye dute no mu bihe byo hambere none mukanamenya iyo mumaze kumenya ibyo ngibyo rero hari uko mwigira imbere nta gushidikanya none reka dusubire nko mu Rwanda iwacu aho uyu munsi ushobora gutekereza ko uyu munsi ishyaka amashyaka cyangwa se za parti d'opposition zishobora kugirana imikoranire n'andi mashyaka ari hanze mu by'ukuri wenda ugahera nko kuri biriya bya Democratic Green Party ya Habineza ni ngombwa ko abantu nabo bitonda kugira ngo badashobora kuba bakwibeshya gatoya kuko iyo urebye koranire y'amashyaka reka twinjire mu Rwanda iyo urebye uburyo mu Rwanda amashyaka akora ukareba n'ishyaka riyoboye ayandi uko rikora relasiyo baba bafitanye usanga ayo mashyaka yose yenda gusa ishyaka ryose ubutegetsi bwo mu Rwanda bushobora kuba bwemera bukaryemera rigakora nuko hari ni ngombwa ko hari ibiba byumvikanyweho ngira ngo Maitre Valentin sinzi niba abizi ariko ndatekereza ko abizi ndatekereza ko azi n'ikiguzi Green Party yatanze nayo kugira ngo uyu munsi ushobore kuba ari ishyaka ryicaye hariya ryemewe ibyo ni ibiguzi birimo impfu ndetse hakabamo n'ibiguzi byo kwemera kuva ku mahame ishyaka riba rishingiyeho bakemera bakajya nko mu kwa FPR uyu munsi rero twe opposition nyarwanda sintekereza ko turi abantu bashobora gukora nk'uko Green Party ishobora gukora ntago nubwo twagira abantu dukorana nabo birago ntago mu Rwanda igihe cyose reka dufate nka RNC ihuriro nyarwanda igihe cyose ihuriro nyarwanda imigabo n'imigambi yacu yaba ikiri ya yindi ntago dushobora kubangikana na FPR mu gihugu ntago bishoboka bitewe n'ukuntu FPR ikora nibyo navugaga rero reyalite igomba kubanza ikamenyekana y'umuntu mu Rwanda nawe ni muntu ki kuri ukuri guhari kuri tere kuyifashe gute ibyo rero nibwo umenya uburyo worienta struggle yawe ukuntu igomba kugenda ntago byakoroha na rimwe rero kwishaka cyangwa se ku bantu bifuza ko ibintu bihinduka nyakuri bifuza ko kuri kuganza mu Rwanda ko bashobora kuba bagira imikoranire yongera ikagenda ikabashyira mu bintu bimeze nk'ibyo Green Party irimo ko Green Party ndatiza aho yicaye hariya yicaye muri forum y'amashyaka ni nk'aho ari ukugira office muri FPR yicaye hejuru y'amaraso y'abantu bayo bagiye bicwa barimo bakagwa Rwisereka n'abandi yaracecetse irarucarumira ntabwo umunsi runiziza ko dushobora kuba turi muri pozisiyo yo kuba twagenda tukicara tugaceceka hejuru y'ibitambo tumaze gutakaza kuko tumere nka Green Party ntago ibyo ngibyo byakunda so ni byiza ibitekerezo Valence aduha by'imikoranire y'uburyo twakora n'andi mashyaka ariko birashoboka bitewe na n'umuntu turwana nawe kugeza uyu munsi
ariko yavuze ku mashyaka mu bihugu mpuzamahanga ntabwo yavuze ku mashyaka y'abanyarwanda ku banyarwanda aravuga ku mashyaka mu bindi bihugu cyane cyane nko muri Europe na muri Oxford
ibyo byose nabyo n'ubundi birongera Serge bikagaruka kuri wa muntu duhanganye nawe twitwa dutwe uyu munsi munsi twitwa imitwe y'iterabwoba ibyo rero uzi menace ziba zihari n'ibibazo biba bihari ku bantu baba bashaka ku bantu baba bafatanya natwe hari abantu dufatanya nabo uyu munsi hari abantu tureba hari za guverinoma tujya kureba ariko uburyo tubareba se nijoro abizi uburyo tuganiramo uburyo bemera kudufasha haba mu karere haba n'ahandi kure urabizi ndateza kubizi ibyo byose rero turacyasabwa cyaki n'umuntu cyo bavuga ngo ni iki dushobora kofaringa turacyasabwa ko abanyarwanda bashobora kugira akantu kabava ku maso bagasobanukirwa uwo duhanganye nawe agatangira kugira weakness guturuka aho hari imbere icyo ngicyo nitumara kukigeraho ibindi indi mikoranire ubundi bufasha ibyo byose bizagenda bizana noneho ikintu cyo kuvuga ati dushobora kuzikanga natwe ubutegetsi buvuyeho bukongera bukajya mu kindi kibazo tujye tugira imitekerereze nk'iyo nabwo bishobora gutuma abantu bashobora guhagarika struggle bavuga bati bikaba nka bya bindi by'umugani w'abanyarwanda ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukaza n'uwemera bunguri ndateza ko tubaye muri struggle igihe kinini ndateza ko abanyarwanda bababaye sinzi ko uyu munsi byakorohera abantu bamaze kubabara bari muri opposition ko bavuga ngo mufate mwice bakanaka ngo bishoboke so now hari experience twagize muri iyi nzira twaciyemo hari ibibazo twagiye tunyuramo ntekereza ko ikingenzi gihari ni ugukuraho ubutegetsi tukareba ubutegetsi buyo bubangamye tukareba uburyo dushobora gushyiraho ubutegetsi bushobora byibura kuba bwakubahiriza amahame ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu we ariko nanone ntitugategereze ko dushobora kuzabyuka tugashyiraho bimeze nk'ibyo mu Burayi cyangwa muri Amerika ariko byibura turese dushobora kuvuga ati byibura reka tumere nko muri Tanzania nubwo tutashimije na kujana ko tuvuge ati byibura abantu bahererekanye ubutegetsi gahoro gahoro hari ibyo tutazabona tuzatwara napfuye ariko byibura hagira intambwe igenda iterwa mu miyoborere myiza muri demokarasi mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu urakoze comrade
urakoze cyane Maitre Rusagara igihe twihakira turangiranye nahita nkubaza niba ufite ubutumwa watanga bw'amasegonda 30 kugira ngo duhite tunasoza ko iminota yaturangiranye hari izindi gahunda abantu baba bafite Rusagara ndagushimira ko twabanye rero ubutumwa wasigira abateze muri kino kiganiro abumva ibitekerezo byiza twagize mvuga yuko tudashoje ahubwo ndahamagarira abandi bantu kuzana ibitekerezo nk'ibi mu kindi kiganiro twazahura mu butaha tukumva nabo icyo babitekerezaho kuko ubu ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo twumve uko twatanga umusaruro mu kubaka u Rwanda twifuza n'uko politiki mpuzamahanga igenda ihinduka nk'uko mugenzi wacu yagiye abitwereka reka ngo rero uwo mwanya ngushimire kandi kuba witabiriye kino kiganiro
mpagaze ku ihame cyane ry'uko ubutegetsi ari ubw'abenegihugu aribo babutanga mpagaze cyane kuvuga ko abanyarwanda bakwiye gusobanukirwa mpagaze ko abanyarwanda bakwiye kumenya ubwo burenganzira mpagaze cyane ko abanyarwanda bakwiye kuresista ubutegetsi bubi tukarwana iyo ntambara abapfa bazapfa n'ashobora gupfa n'abandi bose ariko iyo ntambara ikazarangira ubutegetsi bubi bugiye nta wundi uzabidukorera nta wundi uzabituberamo nitwebwe fatizo nitwebwe umusingi wo guhindura ibintu mu Rwanda twabyemera tutabyemera icyo nicyo gisubizo murakoze
urakomeye cyane Maitre Ignace Dr. Semtabazi ndagira ngo nawe mbareyo mpera uhita usoza kuko amasaha arapfuze kandi ushimire kuba wigumwe kugira ngo tubane muri kino kiganiro ni ibintu rero by'agaciro kuri njyewe na bagenzi bacu turi kumwe muri kino kiganiro kugira ngo twumve ibisobanuro bya buri wese wowe urasoreza kuki ku bisobanuro byiza tuganiriye muri aya masaha arenga abiri hari byinshi tutanatekerezaho muri politiki interne yacu mu busesenguzi mukora mu bafatanyabikorwa muganira muri abo bose bafite influence kuri politiki mu karere na politiki mpuzamahanga ibi byose bifite icyo bizabafasha mu mitekerereze y'icyerekezo twifuza ndetse n'aho tuva n'aho tugana nkaba nagira ngo nubwo umwanya ube wagana ku musozo w'iki kiganiro twizera yuko tutashoje ariko tuzabikomezamo n'ibiganiro ijambo ni ryanyu
urakoze ndunga kandi ntunganire Maitre Rusagara amubwira yuko nubwo isi yahindutse ariko twebwe ibitwara byemeje uyu ni umuhamagaro w'ubuzima n'ubutumwa tugomba gusohoza cyangwa tukavuga ko butunaniye kandi ndizera ko butazatunanira turakurikiranira hafi ibi byose twaganiriye kandi tureba aho duhagaze ntabwo twavuze kugira ngo turangize igihe cyari giteganyijwe muri iki kiganiro ahubwo twavuze kubera ko tunabikora ariko na bagenzi bacu bandi nabo baharaniye impinduka byaba byiza nabo bafashe gahunda nk'iyi nicyo umuntu yabahamagarira nyamara n'abanyarwanda bari mu Rwanda ibi bibera hejuru bagomba kumva rino jwi tubabwira kuko ibi ni iby'igihe gitoya kiriya ni igihugu cy'abanyarwanda ntabwo ari igihugu cy'amahanga niba perezida yarahisemo umukozi w'abanyamahanga ni igihe gitoya ariko igihugu kizagumya cyitwe u Rwanda kizagumya kibe icy'abanyarwanda kandi ibyo duharanira Serge Murakoze
urakomeye cyane Dr. Semtabazi reka ngushimire Maitre Valentin Akayezu ndagira ngo mbariwe nsorezaho ukore konkurize ya imiti yacu tugiranye uyu munsi wumvise bagenzi bacu turi kumwe mu kiganiro uko babibona ni ibitekerezo nkeka yuko bidufungura amaso bikadufungura ibitekerezo n'umutima nama n'ubwenge kugira ngo dutekereze nyuma y'iki kiganiro tuti politike mpuzamahanga irimo guhinduka nk'uko wabitubwiye umunyarwanda wifuza impinduka aravana n'iki arasigara n'iki ese kuri twe tuvuga tuti turi key player cyangwa turi nitwe dutanga ibisobanuro n'ibisubizo by'iyo mpindura amatwara twifuza umuturage aravana n'iki gerageza muri konkurizo mu mwanzuro muri emisiyo uduha ubutumwa uko ubibona ariko mvuga yuko tuzabigarukaho si umusozo kuko ni ibiganiro bizahoraho nifuza ko twari turebaho rimwe muri buri byumweru bibiri cyangwa bitatu kugira ngo turebe muri diplomasi kwa mugani niba uko dutera intambwe tugana ku mpinduramatwara tugendana n'umuturage uko abyumva cyangwa tureba uko akarere kabyumva cyangwa isi ibyumva ijambo ni ryanyu
sinzi uko wenda navuga uko wenda iki njyewe ntanga igitekerezo tanga nyine nk'umuntu ureba uko ibintu bimeze nkareba hirya nk'umuntu utari mu mashyaka ndeba hirya no hino noneho njye ni ikibazo wenda ku giti cyanjye nibajije numva rero ibintu nk'ibi ntago tuba twabivugiye guca abantu intege icyo nicyo cya mbere ntabwo ari uguca abantu intege ahubwo ni ukugira ngo abantu barusheho gutekereza neza urugamba barimo ari umunyapolitike ushaje si na ngombwa kumutsinda kuko ibyo yavuze yabivugiye ku mugaragaro Faustin Nyatwagiramungu ikiganiro yakoze mu minsi ishize noneho aza kuvuga ati baramubaza bati se aba bantu ngo yavuga ku nkotanyi nuko bazishyigikiye n'iki noneho aravuga ati twari tuzi ko ari bene wacu ko ari bagenzi bacu ariko twabibeshye interpretation shaka kubiha ibi bintu nuko ayo magambo yavuze ni icyerekana nge nkoresha ayo magambo naivete ni naivete politike sinzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yayita ni nko kujya mu rugamba wishingikirije ku mbaraga z'undi wowe utishingikirije ku mbaraga zawe ku giti cyawe iyo abanyepolitike bakiriya gihe badahagurukira gusa kuvuga umuyaga wa demokarasi n'impinduka mu gihugu bakaba bari bafite ishusho kuko hari ibintu bimeze nk'amarangamutima usanga n'abanyepolitike b'abanyarwanda politike yo gukina y'amarangamutima gusa usanga n'abantu FPR turayinenga ifite amakosa menshi ariko hariho ikintu bashoboye gukora umurongo wabo wa politike nubwo utari mwiza udashimisha abantu benshi ariko bafite ishusho ya politike yabo kandi bayigenderaho rero nibwira yuko nanuza na politike ihari wenda mu bandi nyine ba sinabari muri politike gusa mu by'amashyaka n'abantu bari muri za sosiyete sivile n'abandi banyarwanda muri rusange bose birabareba kuko ni igihugu cyacu cy'u Rwanda twese turebaho ntabwo ari ukuvuga ngo ibi bintu tugiye kubiharira igice kimwe cy'abanyarwanda bari muri politike kuko igihugu ni icy'abanyarwanda bose nanjye ubizana ahangaha nyine nza nk'umuntu wigenga ku giti cye umuntu wigenga niyo mpamvu mba nabizanye nuko mba numva mfite umutima igihugu numva ko dukwiye gutekereza tukareba kure tukareba aho imbaraga zose zashingira nuko aho imbaraga zose ziri zitubangamira natwe twabasha kuhagera njyewe sinemera ibintu byo kuvusha amaraso by'imbaraga bya gisirikare simbyemera ariko izindi ntwaro zose zishoboka muri politiki nemera ko zishobora gukoreshwa ukuyemo ibimena amaraso y'abantu noneho nkavuga nti niba ubutegetsi buri gushingira imbaraga hariya n'abandi nabo bakwiye gutekereza uburyo bahagere gute hari ibitekerezo hari ibyo twaganiriye hano hari ibyo twavuze hari ibyo umuntu aba yibwira si ngombwa kuza kuvuga ibintu hano kuri radiyo byose ngo tubisuke hano kuri radiyo n'abatari ngombwa babitoragure n'iki cyangwa se n'urwo ruhande tuba tuvuga abantu bahangana narwo rubyitorere rurusheho gukora defensive ntekereza ko icyo ari ikibazo abantu bakwiye kwicara bakakiganira mu biganiro bihoraho ariko bakwiye no kujya b'amatsinda yihariye abantu bagakomeza kugisesengura abantu bagakomeza kugitekereza bakareba noseroma diplomasi kuko pozisiyo y'u Rwanda ntabwo ifite ikibazo gusa cya diplomasi ifite n'ikibazo gishingiye ku mibanire y'abanyarwanda kuko icyo nacyo ni ikindi kintu kigomba kubonerwa umuti hakwiye kujyaho strategi zikomeye abantu zituma abantu bashobora kuko turakeneranye muri uru rugamba imbaraga ziyunge nubwo abantu bafite imigabo n'imigambi yabo ariko hari aho dukeneranye abantu bakwiye kwicarana tubangamiwe n'ikibazo cya diplomasi tubangamiwe n'ikibazo gikomeye cy'imibanire hagati y'abanyarwanda numva ko ibi bintu rero abantu bakwiye kubyicarira bakareba uburyo bajya mu matsinda bakabyigaho bakabishakira inzira nubwo wenda zitahita zigerwaho ariko baravuga ngo urugendo ni buhoro buhoro hari ibikorwa ariko dushobora no kongezaho indi ntambwe indi ntambwe itaraterwa nayo igaterwa ibintu jyewe byose numva ko bishoboka ibintu byose birashoboka iyo abantu babigizemo ubushake hari igihe twigeze kuganira ndakubwira nti uzakora ikiganiro wenda uzakizane ikiganiro dufatire urugero uribuka tuvuga kuri Ethiopia ni gute abanyetiyopiya babashije guhangamura TPLF kandi nta maraso ameneka TPLF ikava mu nzira igatsindwa amatora ikagenda ikava mu nzira byashobotse gute kandi si uko badafite ibibazo nabo barimo wenda ntibicanye nk'abanyarwanda ariko nabo barimo ibibazo by'amoko barimo kutumvikana ririya ryari ishyaka rikomeye rifite amafaranga rifite diaspora ikomeye aho muri amerika muri isirayeli burayi ikomeye ariko se TPLF yavuye mu nzira gute ibyo byose ni ibintu dukwiye kwigiraho ni ingero zibera ahandi dukwiye kujya muri ayo masomo natwe tukabyiga tukareba uko abandi bagiye babigeraho kandi bitarashoboka byaragaragaraga nk'ibidashoboka numva ari ibyo mu magambo make
koze cyane Maître Volonté Akayezu reka ngushimire kuri iyi nsanganyamatsiko rwose nshimire Maître Rusagara na Dr. Jean Mutabazi twafatanyije muri kino kiganiro dushimire mwese mwaduteze amatwi kuri iyi nsanganyamatsiko mvuga ko ni insanganyamatsiko nziza cyane idusaba yuko nyine dutekereza cyane tugakoresha ubwonko tugakoresha umutimanama ubundi tukabishyira mu biganza tukabitacinga buriya baravuga ngo iyo ufite ibintu mu bwonko ukabishyira mu mutima ugomba no kubikozaho intoki ntibibe gusa visuwere ntibibe na mindseti bikaba ahubwo ukanabikozaho imitwe y'intoki ukavuga uti iki nagikozeho nakiganiriyeho dore uko nagikora bikajya muri puratike bikava gusa mu mvugo ndahamagara abanyapolitiki banyumva kuri mugoroba ko batwandikira uko bakira kino kiganiro ko basaba umwanya nabo kuza gutanga ibitekerezo kuko iyo tuvuga politiki nyarwanda ntabwo tuba tuvuga gusa ihuriro nyarwanda turavuga umuntu wese wumva ko ari umunyapolitike atanga ibitekerezo bye twumve uko yatanga nawe inama muri kino kibazo twaganiriye hari byinshi tuzagaruka gutaha reka rero mbashimire mwese twabanye Maître Volonté Maître Rusagara Dr. Mutabazi nababwira nti mwakoze kubana natwe
mwakoze Serge
mwakoze cyane Serge kudutumira
mwakoze cyane Serge
weekend nziza
shutire mwari muteze amatwi raditahuka nadushoreze imisiyo yacu mugoroba nababwira nti mwese twabanye mwakoze cyane kubagiye kuryama ijoro ryiza kubarimo kubyuka igitondo cyiza gahunda za raditahuka zakomeza ejo turabakunda mwese kuri raditahuka nawe ubutaha bitinde bitebuke tuzatsinda utsinzi n'abanyarwanda mwakoze cyane
cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa mbere araye ni mu ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda
weni giye mu ihuriro nyarwanda ndu munyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu reka nanjye nkubiteye ingoma mu ruza cyane n'ubusana kabatuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebiruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapakazi babura abagabo baba marabira se nindu tarambi wisi kuzazi yaba hanzi nubonya rusi mbusa jere kwa wijaha bebe kibini nibe nyagi mitungo vizi wifibi nini vinya garubana
songa 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 mbele araye nisi uri ronya rwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele araye nisi uri ronya rwanda songa 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 mbele araye nisi uri ronya rwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele araye nisi uri ronya rwanda
yewe nigiriye mwuri ronya rwanda izindu munya rwanda zaba muri kire kareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urunda moko ko nawo byabageza reka nkore mu mijya ya gitari nabaraditse umuhutu umutwe umututi va ku giti dore umuntu gani huriro nyarwanda urara utazi kuramuka muza geza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntere ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye nisi huriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye nisi huriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi huriro nyarwanda
gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kirekareka njyewe nigiriye mwihuriro nyarwanda
songa 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 mbere araye nisi huriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi huriro nyarwanda songa 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 mbere araye nisi huriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi huriro nyarwanda.